ఉన్నాను.
స్కూల్ ఫీజు జేబుని తీనని మీలే నిమ్మేంగేం దొంగ yayebe ndlula apha ndikokunye yokubizwa malunga nesiqingatha seyure esidlileyo babe abantu besimka besuka emnyango wemka ndahlangana nobhili phaya phandle waze wathi le ndawo ibisele ilungele ukuqaliswa kwenkonzo ukusukela ngale njikalanga ngoko sibe nale nkonzo incinane nje apha asikhange sifake nakumaphephandaba alapha ekuhlaleni ngoko siba nexesha nje elincinane lobudlelane ke ngoku kuhlala kuxakekekile njengokuba abantu abavela ngaphandle kwale dolophu banokwazi ukuba apha ekhaya kuhlala kuxhunywa, kubalekwa, ukusuka kwenye indawo kuya kwenye, kuxinanwa. Ngoko sendikuyiqhela loo nto, sendifikelele ekubeni ingandihluphi kangangoko ndinokuba nako. Yaye uyazi umele ukuchitha ixeshana elincinane ibe belimele ukuba ngaphezulu kunye nenkosi.
If you don't do that, then you don't come into the
ukuba uyenzi loo nto ngoko awufiki enkonzweni unokuhlaziyeka komoya oyingcwele kuze uthi wakungena njengokuba bekunjalo namhlanje apho bekungomkhulu omkhulu umtsalane. Ke lixesha elinobunzima kum ukuze ndibe nokungena nokuze ndizame nje kancinane ukuba ndinganyathelwa ndityhalwe, uyabona, ndize ndikhathazeke. Xa ndithe ndenza loo nto ngoko andinakufumana umoya oyingcwele naphi na. Ngoko ndilusizi nakuba kunjalo ngabantu abemi emigceni ephakathi kwezitulo nasekujikelezeni ngaphandle, yaye benyuka beze bakhangele ngaphakathi bangene ezimotweni zabo baphindele emva. Bendifuna ukufumana isikolo esiphakamileyo phaa ezantsi ukuze ndibambe nje iinkonzo zobusuku bumbalwa, kodwa isikolo siyaqhubeka ngeli xesha yaye kunzima kum ukuba ndisifumane ngeli xesha.
But I want to say that I certainly do appreciate.
Kodwa ndifuna ukutsho ukuthi ndiyavuya ngenene ngenxa yomntu ngamnye kuni kwabangaphakathi nabangaphandle nangenxa yentsebenziswano yenu elungileyo nangenxa yakho konke enikwenzileyo. Yaye ngale ntsasa kwisikolo secawe ndibabulele abantu ngomnikelo ebendiwunikwe phezulu, wona lowo obungumnikelo ongacelwanga. Ngeliphandle ndimxelele umlungiseleli lo umzalwana wethu umzalwana uNeva nabanye ukuba ndikhetha ukuba ngebengakwenzanga oko kodwa bakwenzile nangoko. Ngoko bendifuna nje ukwenza ingxelo ngawo. Ngoku le ndawo incinci yaye ayinakuhlala ngaphezu kwamalunga namakhulu amathathu abantu, andicingi njalo. Yaye umnikelo kungamakhulu amathathu anashumi amathathu anesine edola, oko kuthethe ukuthi xa kwahlulwa ngokulinganayo umalunga nedola emnye.
That's the best offering I ever had.
Bona mnikelo ungcono ndakhe ndawunikwa ebomini bam kubantu abangako. Esiqhelweni uhlala xa wahlulwe ngokulinganayo umalunga namashumi abini anesine esenti ngomntu, amashumi abini anesihlanu, amashumi abini anesixhenxe esenti ngumnikelo omkhulu emntwini. Kodwa lo xa wahlulwa ngokulinganayo umalunga nedola emnye, nombulelo kakhulu ngenxa yawo. Kwaye mhlawumbi khange ndifikelele ngale ntsasa ekuvakaliseni kwabanye benu. Sifumene ijeli, ibhoksi yejeli ibekwe ezitepsini nezipho ezincinane ebezithunyelwe kuthi. Inkosikazi mnye nam inqwenela ukuvakalisa umbulelo kuni bantu. Yaye ndiqinisekile ukuba ukhona ngcono sikwaziyo ukuba singenza njani na, wonke uyaba ngobukumkani bukaThixo. Loo nto indenza ndizive nje kube akwaba bendinendawo enkulu apho bendinokuqhubela nje phambili ixesha elide ndilungiselele ebantwini. Kodwa nkungokuhlwa nje emva kwenkonzo ndimelwe kukuba ndihambe, nto leyo ndingenakuba nakuhamba ngokuhlwa nje, kodwa kusekwangoko kusasa ndibe ndimka. Ndibuya ngokuhlwa ngomgqibelo ozayo ndimke ngentsasa yangecawe kwakhona ukuya eColorado. Ibe kukulandelelana nje olunye emva kolunye ndihamba. Luze uhambo lwam olulandelayo lweenkonzo zaphesheya kolwandle luza ngoJanuwari, olwa ilo lwaseAustralia naseNew Zealand nakuyo yonke loo ndawo. Ngoku ndifuna ukuba ndithandazele ndiyinqwenela ngenene imithandazo yenu. Ndibe ke ndifuna ukusi sonke ukuba sibe nombulelo kuThixo onamandla onke othe wenza izinto ezinkulu kangaka esenzela thina kule nkonzo encinane. Ndiyakholwa ngokobungakanani kwexesha kuninzi okwenziwe kule nkonzo kunayona iphina inkonzo endakhe ndayibamba ebomini bam kulo mnquba. Inkosi ukhangeleka njengathi iyazivulela intsikelelo. Ndiye ndacinga mhlawumbi ngethuba lale nkonzo ukuthi ngenxa umbono endaba nawo wokuba ulungiselelo lwam luyakuguqulwa lube lolungcono nolungiselelo olukhulwana. Ngoku oko kuya kwenzeka kanye ngokuqinisekileyo njengokubana nivile amanye la malungiselo mathathu exhwazwa kwangaphambili okanye la mabini olu luya kuba njengawo kanye nje lube lukhulwana kodwa ngobusuku bokuqala ndibize nje abantu benyuke lapha esiguqweni ndabuyela ngqo emva kucalulo lwengcinga kubusuku obulandelayo ndibathabathe ndabangenisa egumbini ndaya ngqo ecalulweni kwengcinga yaye kubusuku obubini obudlulileyo ngoko besibezise apha eqongeni beza ngqo kucalulo
But just to report some things.
Kodwa ke ukwenza ingxelo ngezinto ezithile. Umlungiselelo othile oyimfama uye wamkela ukubona kwakhe apha iqongeni. Namantombazana amabini amancinane phezulu behleli kwinqwelo ezinamavili benezifo ngekho mntu waziyo ukuba yintoni na kungekho gqirha. Iinyawo zawo zinkulu kakhulu iinzwane zawo zivuthuluka iminwe isiwa kungekho nto anokwenzela yona. Kwaze kwathi nje ngethuba umoya oyingcwele ethambisa ndaya ngaphaya ndazegameni lenkosi uyesu ndaqalekisa eso sifo nako ke ukuphuma kwezo nqwelo zinamavili ehamba ngale ntsasa ahamba ijikeleza apha emnqubeni njengabo nabaphina abantwana aze eza abhaptizwa ngobhaptizo lobukristu kanye apha equleni ngale ntsasa ngeli thuba ndiye ndafumana imizuzu embalwa yokufundisa kwithutyana edlulileyo yaye bekukhona abanye babahlobo umzalwana uhoover umlungiselelo ovela ezantsi ekentucky esandula kudlula waze washiya ilizwi inkosikazi yam lokuba phezolo emgceni ebeizwa kuwo phaa phakathi kwesifele abafazi ababengenawo amakhathi omthandazo okanye nantoni na behleli nje phaya bethandaza kwaze ke kwakho umfazi omnye ebengakhange adle ithuba ndiyalibala ukuba lingakanani na izidlo enamakhuma akhula isisini ezalise yonke indawo yaye inkosi yambiza yamphilisa ukuze ngale ntsasa abe uvukile wadla isidlo sakusasa esingangesiphelekileyo yaye ulapha ngokuhlwanje nabanye abebalisa ngabo yaye o ixesha alinakuvuma ngezinto ethe inkosi yethu yazenza ngoko kuthi loo nto isinika inkuthalo ukwazi ukuba oku kusondele nje kukho into eza kwenzeka enkulu
Last evening after the service
wakhaja phezulu emva kwenkonzo emva komyalezo andizange nangaliphina ixesha ndibone umoya oyingcwele ethambisa abantu kungaphezulu kunokuba enzile phezulu sikhangeleke ngothakazelelo kwenye ngokuhlwa nje ngengobuni ndithandazele yaye ndifuna ukufunda elinye lelizwi elisikelelekileyo likathixo yaye ngaphambi kokuba sifunde ilizwi masithethe naye nje iintloko zethu zithotyiwe okomzuzwana bawo othandekayo wasezulwini siza kuwe ngokuhlwa nje mhlawumbi sibudinwa kancinane nje emzimbeni kodwa o indlela ohlaziyeke ngayo umoya wethu imiqondiso yothixo ophilileyo yokuba unathi esisikelela esipha oko akuthembisayo okuphuphumayo okuzalisekileyo ngaphezu kwako konke esinokwenza okanye sikucinge yaye ukuba sifumana ubabalo ebusweni bakho ngokukholwa kunyana wakho inkosi uyesu singakucela ngokuhlwa nje uba usityelele kwakhona ngokuphindwe kabini komoya wakho
May it be poured out in great power in measures of
Wanga ungagalelwa ngamandla amakhulu nangemilinganiselo phezu kwakhe wonke umntu olapha ukuze akholwe ivangeli amkele namandla umoya oyingcwele kubomi babo
Save those who are savable tonight, Lord.
Sindisa abo abasindisekayo ngokuhlwa nje Nkosi. Uphilise abo bakulungeleyo ukuphiliswa. Siphe oko Nkosi.
And as we see the people
Ukuze njengokuba sibona abantu beqinana ukungena bemi eminyango amakhulu ejikile emkabule nkonzo incinane oko kundikhumbuza ukuba uYesu Kristu isekwanguye izolo namhlanje nangona phakade ngokuba kwimihla wasityelela ngayo apha ekwimoya enyama ucinanisana kwakungako ukuba kukhulu bengakwazi nokufika kuye kunye nomntu baze babe nokumngenisa ngophahlwa lesakhiwo yaye siyathandaza thixo ukuba ngokuhlwanje wonke umntu ekuye kwanyanzeleka ukuba acinanise ukungena ngolu hlobo abe uya kuvuzwa njengokuba loo mntu wenziwa njalo sikelela ilizwi lakho njengokuba silifunda kwayelanga lingasisibane ukukhanya emendweni wethu kuba sikucela egameni lika Yesu. Amen. Ewe.
It was just reported to me just now that
Alexandra ucela kum ngokunje kuba la ntombazana endibize ngalensasa inxila beliye labizwa enkonzweni eChicago.
It was that she was sitting
in the umangcwele ethe wathetha nayo waze wachaza ukuba inxila eloyisakeleyo yaye ogqirha abakhulu abahlanu baseChicago bebeyincamile i-alcohol synonymous yezotywala imncamile.
Yaze
yabizwa ngu-itsho inkosi yaphiliswa ayikhange inxanelo yokusela ukusuka ngelo xesha ukubheka phambili nelinye inenekazi elincinane ebeliphaa phezulu elingqamekweni entlakwayo ebelingumhlobo wayo ebebehlala kunye kwisixeko ekalmen uba kukho umntu owaziyo ukuba indawoni naleyo kuphaya emideni apho ukubi ngaphezulu kwaseparis efrance kuqhubeka zonke iintlobo zokungcola. Laze laxelelwa ukuba lingothengisa iziyobisi nokuthi lingumdanisi kaFred Astaire. Wabe uyise walo ekuphika oko kodwa lona lema ngenyawo lathi tata laa ndoda ithetha inyaniso ngokuchanekileyo. Ngoku itshatile laa ntombazana yaye isendleleni iphandle kunye nomyeni wayo bashumayela ivangeli. URosella ungumsebenzi wokusekwa kwamabandla ukusuka kuyo yonke inkonzo yasentolongweni nakuyo yonke into anongena kuyo. Yaxelela abangamanxila oyisakeleyo ukuba likho ithemba laye lona likuKristu. Ubehleli enomthwalo kakhulu ngotata wakhe. Kungekudala ke izolo elinye kwele mizuzu elishumi udliwanondlebe lwakuqala laa ntombazana ibingozixhasa ngokupheleleyo ezinkonzo isithuba seminyaka emine okanye emihlanu. Yaze yandixelela kwingxelo encinane yemizuzu elishumi phaa ngaphandle kwinqwelo eqalwayo okanye kudlwanondlebe yathi, "Mzana Branham, nantona oyenzayo ndinomthwalo oyikekayo ngenxa katata. Uyakuthanda kodwa akafuni nje ukuza kuKristu." Ndathi, "Rosella, uThixo uyazi ukuba angayenza njani na loo nto, uyazi ukuba angamenza njani na ukuba akwenze oko."
And the news comes now that he's buried beneath a car.
Ufika indaba ke ngoku uzokuba ungcwatywe phansi komthwalo wonke omatye ekalika. Masimthandazeleni.
Lord, at that mouth of that
Nkosi kulamlomo wala ntombi ithembekileyo abe yena evalileke apho ezantsi kwaye angafela phantsi kwaloo nto. Thixo yenza ukuze angabi nako kodwa umphefumlo uyakukhangela ukhumbule ukuba wena unguthixo onako ukuphendula umthandazo ngaphantsi kwemfumbo yamatye ekalika ngendlela enye kunoba wabanako esiswini somnenga okanye kwiziko elivutha umlilo okanye emathini wengonyama. Uhlala useyiloo nto.
Bring him forth, Lord,
mkhuphe Nkosi engumKristu ohlanjiweyo.
We know that all things work together for good to them that love you.
Siyazi ukuba zonke izinto zisebenziselana okulungileyo kwabo bakuthandayo. Yaye siyathandaza ukuba le ibe yenye yezo zinto njengokuba siyinikela kuwe egameni likaYesu. Amen.
In the reading of the word tonight,
ekufundweni kwelizwi ngokuhlanje kwincwadi yesibini yokumkani ndinqwenela ukufunda isahluko sesibini ukwenzela isihloko esincinane ukuze sifumane umxholo uThixo ethandile.
And it came to pass that when the Lord would take up Elijah,
wathi ekuzeni kumnyuseni kukaYehova u-Eliya ngomoya ovuthuzayo ukuba aye ezulwini wabe u-Eliya ehamba no-Elisha besuka eGilgali.
And Elijah said unto Elisha,
wathi u-Eliya ku-Elisha, "Khawuhlale apha ngoba uYehova undithume eBetheli."
And Elijah said unto him,
wathi u-Elisha, "Ehleli nje uYehova uhleli nje umphefumlo wakho andiyikwahlukana nawe." Behla ke baya eBetheli.
And the sons of the prophets were there at Bethel.
Baphuma unyana babaprofeta babeseBetheli. Baya kuEliya bathi kuye, "Uyazi na kodwa ukuba namhlanje uyayisusa uYehova inkosi yakho enhlokweni yakho."
And he said, "Yea, I know."
Bathi, "Ndiyayazi loo nto, yithini cwaka?"
And Elijah said unto him, "Elisha."
Wathi uEliya kuye, "Elisha, khawuhlale apha ngoba uYehova undithume eYeriko."
And he said, "As the Lord liveth and as I so live."
Wathi, "Ehleli nje uYehova uhleli nje umphefumlo wakho andiyikwahlukana nawe." Bangena ke eYeriko.
And the sons of the prophet were there at Jericho came to Elisha.
beza unyana ba profeta bese yeriko kwelisha bathi kuye uyazi nakodwa kuba namhla uyayisusa uYehova inkosi yakho enhlokweni yakho wathi ewe ndiyayazi loo nto ithini cwaka
bathi
uelia kuye khawuhlale apha ngoba uYehova undithume eJordan wathi ehleli nje uYehova uhleli nje umphefumlo wakho andikwahlukana nawe
And they two went on.
Bahamba ke bobabini.
May the Lord
add. Nanga inkosi ngongeza insikelelo zayo kwilizwi layo.
My subject for tonight is God.
Ingongoma yami ngokuhlanje ithi amadoda abizwe nguThixo.
And I will try to be just as briefly as can.
And zakuzama nje ukuba mfutshane kangangoko noba nako ngoba sinomgqa omkhulu okuthandazela ozayo emizuzwini nje embalwa.
But just to give you a little look.
Kodwa unikhangelisa nje kancinane kumaxesha esiphila kuwo.
We hear this cry on the radio and in different places.
Siva okukhwazwa kunomathotholo nakwiindawo ezahlukeneyo nokuvela kwintliziyo ezinyanisekileyo. Nkosi siphe imvuselelo ngexesha lethu.
And from letters from
nangokusuka kwincwadi ezivela kumakristu ehlabathini jikelele siva eso simemezo yaye loo nto inento yenzayo entliziyweni yakho
it's inspiring it's uplifting it's quickening to the soul
iyaphembelela inyusela phezulu iyavuselela emphefumlweni ukuba abantu benkosi bebiza imvuselelo
and God has made a promise If the people that are called by my name,
yaye uThixo wenze isithembiso ukuba abantu abizwa ngegama lami bayakuhlangana ndawonye bathandaze ngoko ndiyakuva ndisezulwini.
And so we tonight want to think on that and remember that.
Ngoko ke thina ngokuhlanje sifuna ukucinga ngaloo nto yaye khumbula ukuba phakathi kwakho onke oko kukhwaza uThixo akangeke athumele mvuselelo athi habe unamadoda alungele ukuyithabatha asinakuba namvuselelo side sifumane amadoda amadoda abizwe nguThixo amadoda aqeqeshwe nguThixo
That's not trained up in the schools of theology and of education.
Anga kekeshwanga zikolweni zeza kwalizwi nezemfundo. Koko amadoda arhabaxa okholo athe uThixo wezisa kwisikolo sakhe sokuqeqesho esirhabaxa.
Man who are not afraid.
Amadoda angoyikiyo ukumelana nomlilo.
Man who has come in the presence of God.
Amadoda athe eza phambi kothixo nawaziyo amandla akhe esazi ubukho bakhe kwiindawo zonke ngamaxesha onke esazi amandla akhe empiliso amadoda aqeqeshelwe ukwazi uthixo ophilileyo kulungile ukuwaqeqesha ngelizwi kodwa umbhalo uyabulala ngumoya odlisa ubomi
And before we can have phambi kokuba
sibe nale mvuselelo uThixo umelwe kukubiza akhuphe aqeqeshe amadoda amadoda aqeqeshwe nguThixo ukuba athwale lo myalezo yaye akakhathalele nokuba yintoni na echasayo akulungele ukuhamba aye kungena kwiziko lomlilo oyisile okanye emadini engonyama okanye nokuba kunokuba kuphi na alungele ukuhamba ngokuba khe akubukho bukathixo yaye ayazi ukuba ukho nokuba kukuloyiswa na okanye kukoyiswa ayakuhlala emi ngendlela efanayo nalo uhlobo loqeqesho uthixo alwenzayo emadodeni kwaye kumangalisa kakhulu ukucinga ukuba uthixo angenza into enjalo ukuba uthixo aqeqeshe amadoda akhe ngolo hlobo kodwa wenza njalo
uyazi
sineculo elidala esilculayo abanye bephumela emanzini abanye bephumela kwizikhukula abanye bephumela kwizilingo ezinzulu koko bonke bephumela kwigazi uThixo ukhokelela abantu bakhe ukuphumela kwizilingo ezikhulu ukuze abahlambulule yaye ngamaxesha amaninzi kuthabatha iminyaka ukwenza loo nto
And as for myself tonight,
ngokuhlanje ukuba nangoku uThixo uqeqesha amadoda anjalo ukuba ayokuhlangana phambili edabini. Amadoda ahambayo aphumele yaye ixesha asukuma ukusuka ezinyaweni zawo. Kamanya amaxesha kukhangeleke ngathi yonke loo nto iyakuwa kodwa nangoko phakathi kwaloo nto yonke ayamazi laa thixo ophilileyo aphakamise ubuso bawo abhekise phambili athi gqolo ukuhamba abantu abaninzi ke bethandazela imvuselelo nje ndiyamangaliswa kuba ngamanye amaxesha ukuba abo bathandazayo ukuba imithandazo yabo ayivali imithombo yentsikelelo na xa enobugwala ekoyika ukumthemba uthixo ekoyika ukumthabatha elizwini lakhe esoyika ukukholelwa ukuba yena usaphila namhlanje xa ibhayibhile yakhe isitsho ngokucacileyo ukuthi usekwanguye izolo namhlanje nangona phakade uthixo akabizi kukambalwa kakhulu amadoda alumkileyo afundileyo iingqondi ziyayidlala eyazo inxaxheba yaye zingamadoda abalulekileyo kodwa ngokuqhelekileyo xa uthixo kukho umsebenzi awufuna wenziwe ufumana uliswe kunzima kwa ukuba abazi ooayebhenci bakhe phengulula izibhalo khangela kuzo zonke ezembali amadoda akhe afika kwindawo ethile nothixo yayingengomadoda anemfundo enkulu koko ingamadoda awathi ke ayengenamfundo koko enomnqweno nje entliziyweni yawo wokukhonza uthixo wayefumana amadoda angabalimi abelusi abalobi abazingeli lawo ayehlala endalweni koko kuzola nokuphila kwendalo apho uthixo wayenokuthetha nawo ngawo lawo ke awayewabiza yaye ukuba bayifumanisile loo nto xa ebiza ingqondo ebalulekileyo loo mntu ekugqibeleni ubuyela emva ekuqondeni kwakhe ngokobungqondi uze emva kwethutyana xa kufika ekusebenzeni kokomoya axube kakhulu nabantu behlabathi malunga nokwamkela izinto ezinjalo ngoko ke ekugqibeleni uphelela kwimvaba yehlelo aze abheke phambili enziwe umlungiseleni yaye loo nto ilungile andinanto ichasene naloo mntu uyakwenza loo nto kodwa xa uthixo elungisela ukwenza into ethile kwimigangatho yokomoya esiphelweni ufumana indoda anokuthi abeke ithemba lakhe kuyo aze ayithambise ayithume iphume yaye ayoyiki ngulo msebenzi
That's the kind of man we need today. Not polished scholars.
Lolo hlobo lwamadoda eswelelona namhlanje. Hayi ufundiswa ezigudisiweyo. Koko amadoda azi uthixo emandleni ovuko lwakhe. Ngokomzekelo kwakukho indoda eBhayibhileni enguMoses ngegama eyayizuze konke ukuqeqeshwa kwayo. Wayezazi zonke ezakwalizwi. Wayezazi yonke into awayemelwe kukuyazi. kunoba wayemelwe kukuba nemfundo ethile wayenokufundisa abaphathi bakwaisrayeli okanye iyiputha kwakungekho nenye into ayisweleyo yaye ibhayibhile isela ukuba wayefundiswe kubo bonke obo bulumko bamayiputha kuba wayenokufundisa izifundiswa zabo wayenokufundisa inzululwazi zawo nezinto ezinjalo wayebekwe enkokoyini akufikwa kubungqondi kodwa ukanti kwathabatha uthixo amashumi amaneminyaka ukubetha yonke loo nto iphume kuye phaya ngaphandle entlabathini waze wathi akubetha akhuphe konke ukuqonda kwakhe uthixo ngobungqondi phaa phandle entlabathini loo ntsimbi yayilungele ukubunjwa yiloo ndlela athi uthixo athabathe ngayo amadoda wakhe awabethe kuphume lonke uloyiko lwawo nako konke oko kungaqondi kwawo ukuze ke umbumbi oyintloko omkhulu ababeke evilini aze aqalise kubaxonxa kwakhona abasebenzi abafanekilekileyo ngamadoda akwathixo ngubani onoqeqesha umntu ngaphezu kothixo ngokwakhe khangela indlela abaqeqesha ngayo singacinga kwakhona ngomnye ogama lingudavide uthixo wayemqeqesha udavide ngethuba wayeyinkwenkwe encinane umprofethi usamueli weza wagalela iole entloko kuye wamthambisa ngokuba uthixo wayeza kuqeqesha udavide ukuba abe ngumntu onamandla wayekhangela kolo qeqesho wamnika lona bendifunda kwixesha elithile elidlulileyo apha phezu kwelitye likagreen apho ndidla ngokuya kuthandaza khona kwindawo awathi uThixo kuDavide ndikuthabathe kwingubo yegusha ekulandeleni laa mpahla emfutshane kayihlo phaya phandle ndakwenzela igama elikhulu njengamadoda abalulekileyo omhlaba. Aze ndacinga ngendlela erhabaxa awathi wenza ngayo kuDavide.
Never so much as school him in
some. Akazange amfundise kangako kwisikolo esithile. Koko wamfundisa kwesesakhe isikolo.
David was a hunter and a shepherd.
UDavide wayengumzingeli nomalusi. Yaye kwindumiso wabhala ngamadlelo aluhlaza namanzi azolileyo.
Because there he was alone by himself.
Ngokuba wayelapho yedwa, inguye yedwa. Wayengenga ngoliswanga ngezinto zehlabathi.
God has to get a man away.
UThixo umele ukususa indoda imke ibe kude kwizinto zehlabathi ukuze ayenze izole ukuze ibe nokuphulaphula uThixo elo lizolileyo ilizwi elincinane.
Then once in contact with
ngoko nje ukuba ahlangane noThixo uba ngongena loyiko ngoko.
Notice.
Qaphela ukuba kakhathali nokuba ubani uthini na ube sebusweni bukaThixo.
He knows God in the power.
Umazi uThixo kumandla ovuko lwakhe. Yaye ngoko uDavide siyambona ngenye imini uThixo wavumela ibhere ukuba ingene ithabathe enye yezimvu zakhe. UDavide wasukela nje emva kwebhere leyo akuthandabuzeki kwakuthandazayo ngoba kumzuzwana emva koko wavuma malunga noko. Waza wathandaza wacela uThixo.
He was caretaker.
Yayinguye umalusi ogade ezo zimvu. Wayengenakulahlekelwa yiloo gusha. Yaye umele ukuba usindisa ubomi baloo mvu nangakuphi na. Waze wathabatha isilinge sakhe esincinane sokudubula wasukela emva kwebhere wayibulala. Kwakunyanzelekile ukuba asindise imvu. Uyayibona into emqeqeshela yona uThixo?
God wants his shepherds to save the sheep.
UThixo ufuna ukuba abalusi bakhe basindise izimvu ngaphandle kwayo nayiphina into ayakubuzwa abizwe ngayo nayakuphumela kuyo asindise ezo zimvu.
Then he seen that David was gallant over this bear.
Ngoko wabona ukuba uDavide wayekhaliphile kule bhere. Ngoko wanyusa nje amandla esilwanyana angamakhulwana. Waze wathumela imvana ingonyama yangena yathabatha enye yezimvu. Yaye ingonyama zisilwanyana esoyikekayo. Owe Afrika, xa ndandizingela kunye nabo, ingonyama ingabulala amadoda alishumi ngaphandle kokuba ube ungathi Jack Robinson. Oh, inamandla silo esikhulu. Ngomgqumo nje omkhulu. No, nje amadoda ayabhideka. Aze lo ufele phantsi kwamandla engonyama angakhe ave kwenzakala. Yoyikeka kakhulu ukuva nje lo mgqumo iwukhupha. Lo mazinyo angxanda uva makhulu emzuzwaneni nje seyiqwenge yawisa ishumi elinesibini lamadoda. Yaye ukucinga njengenkwenkwe encinane iBhayibhile ithe. Yayibomvurha oko kuthetha ukuthi yayingumfo nje intwana incinane ephethe isilinge sokudubula isincinane. Uyazi uba yayintoni na isunzwana elincinane lesikhumba lunocingo kwicala ngalinye kunye nengonyama elambileyo sele inencasa yegazi kakade emlonyeni kuyo yangena yaxhakamvula igusha. UDavide wakhangela kuThixo wathi andinako ukulahlekwa yileya ndincede enkosi. Waze wayingquba wayiwisa phantsi ingonyama ngeso silinge. Yazi yathi ingonyama yakuvuka ichasene naye loo mfo mcinane ibe loo nkwenkwe encinane ngobunzima mhlawumbi yayingamashumi asixenxe okanye asibhozo. Yatsala yakhupha kwibhandi yayo encinane imela yathi yakunyuka ingonyama eyayinokubulala amadoda alishumi ngokuthwaqula nje kambalwa. Wayibamba ingonyama ngodevu wayibulala. Ukukhuthala uThixo akawafuni amagwala. Akanakukusebenzisa ukuba uyoyika ukuthabatha ilizwi lakhe ukholwe kuye. Ufuna amadoda akhaliphileyo angayi kuyihoya enye into ngaphandle koko kuthethwe inkosi. Nalo udidi alufunayo ukuba ahambe nalo. Nangaphandle kwayo nayiphina into ethethwa inkonzo, into ethethwa ngumfundisi, into elumele yona ibandla, umele uThixo nobulungisa bakhe nelizwi lakhe. Nangu amadoda esi uThixo ayakuwathumela ngale mihla esenzela imvuselelo yakhe leyo ithandazelwa ngabantu bakhe. Ekuhambeni kwethuba eminyakeni awenyukayo wayakuhlangana nabazalwana bakhe edabini. Kwakukho isigebenga esidala phaya phezulu esineminwe elishumi elinesihlanu le intshi. yaye sikhayisa saze sathi makubekho umntu olwa nam ukubantu ninokundibeka ndiyakunikezela nangokutshintshiselana ibe siyakunikhonza nokuba ngokuphina unikezeleyo kakade uyakuba ngulowo oyisiweyo yiloo ndlela athanda ukwenza ngayo umtyholi xa ecinga ukuba ukubambile uya kukuxelela awungeke udlule kule awunakushumayela impiliso engcwele kwibandla lamawisile ibandla lamabhaptisi kulungile ninabashumayeli bamawisile bambanani nje nothixo ixesha libe linye nifumanise ukuba ninganako na okanye hayi aninako ukuyenza loo nto ngemfundo yenu yeza kwalizwi abayifundisayo
and know that he is.
Nimelo ukuba nibambane noThixo nazi ukuba ukho.
They say the Pentecostal
abantu benkonzo kamoya. Kwiminyaka embalwa edlulileyo kwakukho iqela labantu elalimi ekuboneni. Lingenazo nenesakhiwo elungena kuso. Kodwa ukhe waqaphela kulinda ixesha ilife ngenye imini into awayithethayo ngabo.
It's one of the greatest phenomenals this age has ever.
Yenye ezona zinto ezimangaliso emifulo esakhe sasibona esisigaba ukuvela kwenkonzo yakwamoya. Ngokuqinisekileyo. Yabe yavela sabaguquka abaninzi ngonyaka kunoba zinokwenza zonke ezinye iinkonzo zihlanganisiwe nantso into ethethwe ngulinda ixesha yilife kuba basenokuba baphixene kwizinto ezithile kodwa mzalwana bakhaliphile emaphaya babambe baze bakubize okumnyama ngokuba kumnyama nokumhlophe kwakumhlophe yakugabhuka imvuselo yokugqibeleni iyakugabhuka phakathi kwabo uze ujonge ukhangele ukuba ayikwenza njalo na bayakuba ngabalungisiweyo bathi ngqongo olunye lwezintsuku yaye udavide xa usawulo wabeka isipheqe sakhe kuye waze wathi davide ukuba uyakulwa nalo mfo isigebenga wathi kuba akukho nto uyiyo inkwenkwe nje usengumntu omtsha nje yaye yena ebehlele ngumntu ukusukela ebutsheni bakhe ungalwa njani ke naye phulaphula loo davide mncinane uyabona akazange athethe ngolu hlobo Sawule, wena uhloniphekile mhlekazi. Utata wandithumela kwisikolo sokubizwa kwamagama ekholejini, kwisikolo semfundo ephakamileyo, ndine-PhD, ndikhotyiselwe ukwenza oku, ndiyindoda elumkileyo. Akazange ayithethe ngolo hlobo. Wathi, Nkosi yam, wathi, xa ndandizalusa izimvu zabawo phaa ngaphesheya, ibhere yangena thabatha yanye ndaze ndayibulala. Laze ingonyama yathabatha enye ndayingquba ndayiwisa phantsi yaze yathi ukuphuma kwayo ndayibulala.
And he said the God that delivered me from the paws of the bear.
Wathi uThixo andihlangulayo kwibhere nakwingonyama unako kananjalo ukundihlangula ezandleni zalo mfilisti ungalukileyo. Indoda eqeqeshwe nguThixo. Ye lowo emi uSawule nawo wonke amadoda aqekeseyo nabana wayena ukuba nawo aziyo ukuba kuliwa njani na. UDavide kwangekho nto ayaziyo ngekrele. Kwangekho nto ayaziyo ngekhaka. Ke uSawule waphuma neso sikrwete sakhe esikhulu wasibeka phezu kwakhe uDavide omncinane wayemi ephantse wayenezigweqe. Baze bafumanisa kwa ukwasemfundweni kwevesi yakhe kwakungayilinga ndoda yakwaThixo kwasuka kwakumzela phantsi nje. Yaye zonke izinto zemigaqo yethu nezinto ezinjalo zingekhe zilinganiswe nesixhobo sikaThixo apha ngaphesheya.
Oh,
indlela besinokuqhubela phambili ngayo siye phambili. Thethe okuninzi ngabaninzi abahlukeneyo kodwa sibuyela ngqoko umxholo wethu ukuze sinqame u-Eliya wayesanukubala yaye wayesazi uba kwakungayi kuba thuba lide kufuneka alishiye ihlabathi uThixo wayefumene indoda eyayindoda enyanisekileyo eyayindoda elungileyo igama layo lalingu-Elisha ngoku uba uyaqaphela igama lomnye kubo ngu-Eliya lize elomnye libe ngu-Elisha ngoku akazange ehle ayongena kwezo nkqubo nokunjalo aze ehle afunyane esikolweni seza kwalizwi naphezulu kwizikolo eziphakamileyo zalo mihla wenza ntoni waphuma wayongena entsimini waze wafumana indoda ilima ngeenkomo zejokwe ezilishumi elinesibini intoni uElisha lo wayelima wayesazi uba ngawenza njani na umgca wefolo ongqalileyo waye wayesazi ukuba uba ukhe wajika wakhangela ngasemva angabhityiza aphume endleleni yaye uThixo wayesazi ukuba loo ndoda yayisazi ukuba ilinywa kanjani ayifolo engqalileyo yayisazi ukuba ayinakubeka izandla zayo ekulweni ize ijonge nokujonga kokusemva akazange alinde ade afumane imfundo yakhe abhityize ecaleni kwendlela waxhela nje inkabi yenkomo wenza idini waze wathabathisa wemntana u-Eliya njekwalaa ngubo ibe yawa phezu kwakhe wayesele elungile ekhuthele uThixo wayesazi uba uya kumenza ukuba abe nako ngoku uThixo umele kukunika uhlobo oluthile loqeqesho ubesele enalo amqeqeshele ukugcina amehlo akhe esefolweni neshumi elinesibini leenkabi zenkomo zejogwe indoda inye elima ngazo wamfundisa ukulindela indlela amele ukuba nonyamezelo ngayo aze aqeqeshe ezo nkabi zenkomo ukuba zihambe umgca othe ngqo kwafuneka ukubaqeqeshe amadoda athile emva koko awagcine esebhayibhileni eselizwini engqalile kunye nothixo ahlale ethe ngqo emgceni ukuze ngoko nothixo kwafuneka ukuba amfundise kancinane wathi ngoku uhlala apha ngokuba ndiya egilgali inkosi indibizile waye umprofeti emva kokuba waye wavile amandla akhe phezu kwakhe laa nguwo kaeliya wathi ihleli nje inkosi nomphefumlo wakho uhleli nje andisayikukushiya wahamba waya egilgali ndawo leyo eyindawo yokuvuma ubukristu nobhaptizo waze ke wakuhlala nje apha ngoku kulunge ngokwaneleyo ukuza mtsho apha ulwenzile uvumo lwakho nobhaptizo oku kulunge ngokwaneleyo ndiyenyuka ndiya ebhetheni igama elithetha indlu kathixo ngoku loo nto ngeyayilungile kwabaninzi abantu abathanda ukubanga nje owu ndifikile ndangena ebandleni ndafumana ubudlelane kutheni ndingahlali nje apha kodwa phulaphula uelisha akazange acinge ngolo hlobo wayesele wavile amandla kathixo wayesazi ukuba kwakukho okuninzi amele ukukufumana kwakhona ngoko wathi ihleli nje inkosi nomphefumlo wakho uhleli nje andisayi kukushiya o indlela endiyithanda ngayo loo nto waze wenyuka waye ebhetheli endlwini kathixo waze apho wafumana iqela labafundi bonke babe ngamashumayeli abaqeshwe ngokuko bazahamba bajikela ngakuye bamxela besithi mhlekazi uyazi yintoni usekupheleni kwendlela ubusazi uba ueliya uzawuthatyathwa emke kuwe waluphele kakhulu akanakuphila thuba lide kakhulu ueliya uzawuthatyathwa uyakube umi apho ke wena njengomntu oyibaxayo mandikuxelele into ngoku umntu othe wamngamla uthixo akasayibuyela okanye akangekhe alusime unxano lwakhe ngequla elenziwe ngumntu akunakwenzeka oko apho yonke imfundo yabo yezakwalizwi ababenayo apho kweso sikolo sabaprofeti yayingena kulucima unxano lwalaa ndoda yakwathixo eyayikhe yamngamla uthixo bazahlala njalo bemzama umele kukuhlala apha kwaye kuba kwiiveki ezintandathu zingabe sesikunika iPhD kwaye ke uyazi uba inakuba lithuba elide ude ube unokuthabatha iminyaka emini yoqeqesho apho size sibunike ke ilungelo lokushumayela uyazi uba uye wazibonakalisa uba ungolungileyo singakuthumela ngaphandle kwihlelo lethu loo nto ayinakumanelisa umfo wakwathixo uyakuqeshela ukuba ube ngumlungiseleli uba uyawuhlala nje kunye nathi malunga neminyaka emini okanye emihlanu apha wayengenalo ixesha le nto elolo hlobo wayekwindlela yakhe eya emthonjeni wayesele edlule wenyukela ngentla kunoko wayesele ivile incasa yezulu emphefumlweni wakhe waze wathi uyazi ukuba intloko yenu iyakususwa wayephulaphula koko wakuthethayo ewe ndiyayazi loo nto kodwa ke ithini faka amanye amazwi valani umlomo musani undixela malunga naloo nto musani undixela into endiyenzayo ndiyazi uba ndiyaphina nento endiyizingelayo ukuba yintoni na thixo sinike amadoda anjalo amadoda aqeqeshwe nguthixo aziyo ukuba angabi nakuphuma angene kule aphume kule
yakhoyazi
uba ndiyaphina yaye musani ukuthetha nam malunga noko zithuleleni nje musani ukuzama ukundityhafisa kuba oko akuyi kunceda konke okuba nje abantu abathandazelweyo bebenokuba nolo hlobo lokukhuthazeka okungako o iintsuku zemangaliso zidlule loo nto ibingeyonene uze ukhangele uyakubuya ugule kwakhona ndithulele nje musa undixela kwanto malunga noko ndibheka
phambili
imvuselelo iyeza uthixo uthembisile ngayo
oh
nina abanyana bakathixo hambani phume ningene kule moyiphaya ngaphesheya ningenaloyiko ningenaloyiko nithabathe uthixo elizwini lakhe yazi ukuba uza kuthatyathwa emke kodwa loo nto ayiselo nto akho kwanto inondinika umdla ngayo zonke izidanga zenu ne-PhD ne-BA nayo yonke le nto ayindanineelizi zithuleleni nje uya kusuba ugqabhuke phaa bandle ekuba ndithe ndagqabhuka mandigqabhuke ndiyahamba anko ehambela phambili awunokuyenza idlule yazi uba ndinakuyenza idlule kodwa uthixo uza kundiwelisela ngaphaya watsho elija uya eyordane ndihamba naye uthixo ufuna kubekho iyordane kubo bonke ubomi ngoko uelisha wafika wathi ngoku elisha ueliya wathi kuelisha usengumfana nje mhlawumbi into ethile lolu hlobo kwaye nene awukhange ufumane ukufundisa umprofeti omdala wayezama ukumlingalinga wathi usengumfana nje awufumananga ukufundiswa ngokwaneleyo kuba iyiyo eneneni awukhange ufumane iziko lemfundo elifundisa ukubiza amagama inye into oyaziyo kukuba kulinywa njani na ngoko kungcono ukuba uhlale apho ufumane isidanga sakho se-bachelor of art yabona ngoko kungcono uhlale ukuze ufumane isidanga sakho kodwa hayi kuelisha hayi kulaa ndoda ikhe yamchukumisa uthixo yaweva amandla intambiso phezu kwayo wathi ihleli nje inkosi nomphefumlo wakho ungafi andisayi kukushiya wayenenjongo wayebone umbono wayesazi ukuba kuya kwenzeka ntoni na obabini behla baya eyordani iyordani ithetha ukufa nabo bemi apho ixheko kwakunye nomfana oko ngenene kumele ukristu kunye nebandla lakhe bemi apho ke ngaseyordani yiyo leyo isihla iphuma kwiinduli zasejudiya amaza amakhulu egquma ngolo hlobo wabe uelisha ethonga ezo nwele zingwevu zijinga zihle ngomqolo amehlo akhe anciniweyo akudala ekhangele phesha kweyordani wabe umfana ekhangele nto nganye awayenza omnye umfana wayelindele ubono ukuze enze intando kathixo omnye wayesiya ekhaya bobabini babe seyordane uelisha kuye uya ekhaya uelia wayephile ubomi obukrakra laa mfazi ngumshumayeli phaa ezantsi wayemphethe gadalala uisabele noahabi kwaye yayingamatye nazo zonke ezo zinto bafuneka ukuba baphumele kuzo uelisha wayesele budinwa kwaye wayesazi uba wayelwe umlo omhle wabele ugqibile ugqatso apha nje phesha kweyordane uphumlo lwakhe lwalulapho kodwa uelisha wayekhangele lowo moya wawuphezu kwakhe ngoko ukuba uyaqaphela lonke ikholwa xa ufikelele kwindawo apho uye wathi khona uzilahlele ngokupheleleyo uyawuvamaza abanda kweyordane kuthwaxa ezinyaweni ngaba uza kuwela okanye uyikwenza njalo iyordani kukwahlulwa ukwahlula kwakunike phaa emva ezindulini aba bashumayeli ngoko bekhwaza kuelisha kungcono uba ungaweli uya kuyibaxa uphume ecaleni uyabeva ukuthetha kwabo nangoku namhlanje kodwa uelisha wathi ukuba uthixo ungithixo ibe lowo engumprofeti wakhe ndimelwe kukuthabatha indawo yakhe ndiswele umoya wakhe ukuze ndenze ngawo loo nto andiswele isikolo sabo ukuba isikolo sabo ngesayenzayo loo nto ngekuba bathatha indawo yakhe kodwa uthixo ndibizele ukuba ibe ndim owenza oko yaye ndiswele umoya wakhe ukuba izikolo zamabandla ngezazithabathe loo ndawo namandla wakhuphayo uyesu ngebabe bayithabatha loo ndawo kwiminyaka eyadlulayo amawisi lamabhaptisi amakatholiki amapresbitari kodwa singeke siyenze loo nto uthabatha umoya kayesu kristu kwaye uya kuyiwela iyordani yalo lonke ihlelo lenkonzo elisemva koko nayo yonke enye into uze ume wedwa kunye nothixo ngoko wema kunye naye eyordani uelisha ekhangele phaa esazi ukuba ndaweni ithile ngaphesheya phaya uthixo uya kumhlangabeza wazakhula ingubo yakhe wazewabhekabheka ejonga kuloo mfana wayibetha iyordani kwathi akwenza njalo iyordani yavula baze bawela kumhlaba omileyo yabona iyordani ayimbanga olo hlobo eneneni ukuba kukho into kuwe yokuba uvule indlela oh bathi bakufika kwela cala lingaphaya Ukinjelwe kwityolo ngalinye ihashe nenqwelo. Umkumkani wakumkani wayethumele eziya kumkhapha ukuba zizise uEliya ekhaya. Ayekho kwiindawo zonke ezele uEliya. Ayisele diniwe loo nto malunga namashumi-8 anento eminyaka okuxambulisana nawo bantu phaa ezantsi abe ephumele kwiindlala nokucinezeleka nayo yonke enye into wayesele lungele ukugoduka. Waze wabheka ejonga kuElisha. UElisha wayefuna ukubona umbono. Oh, wayenako konke okokufundiswa phaa emva apho ngewayemi khona babengade bafike ndawo. UThixo wayeza kumqesha ngeyakhe indlela. Ngoko wathi ukhangela phaa ngaphesheya wakhangela onke loo matyholo ayegintyelwe ejikeleze apho ezinqwelo zomlonamhashe omlilo oko kwenza into ethile kuElisha. Wabona umbono.
Yes, brother. And when God taken Elijah up, he came
back. Ewe mzalwana, xa uThixo wamnyusa uElia wabuya enomoya wakhe uphindwe kabini.
He was ready for the
kuba wayeyilungele imvuselelo ngoko. Qaphela loo ndoda ngoko eyayinkwenkwe nje yasekulimeni ngaphambili. UThixo alenza igama lakhe laba lelingaboliyo. Bonke abaprofeta bemi apho jikelele bakhangela kuye kwanyanzeleka ukuba ayokuguqa ezinyaweni zakhe ngokuba wayenamandla kaThixo phezu kwakhe. Uza iyure apho uThixo ayakwenza ihlabathi liguqe ezinyaweni zamadoda nabafazi abathe bafaka phakathi bawele iYordani baze bahlula izinto bazahlula kwizinto zehlabathi. Mzalwana nodade ngokuhlwanje noba wenza ntoni na noba ucinga ntoni na wela iYordani kunye noThixo hamba uye ngaphesheya uzahlule ushiye ihlabathi ngasemva.
Let God train you.
Vumela uThixo akuqeqeshele umsebenzi ongowakhe.
We are living in a day before this revival.
Siphila kumhla ophambi kwale mvuselelo. Kodwa uThixo uyakhangela uzama ukufumana inhliziyo. Khangela wafumana indoda igama linguPaulos. Oh, umfarisi wodidi lolo wakhe. Kodwa kwakunyanzelekile ukuba amsebenze kwakhona ngokunjalo phambi kokuba abe waba ngumfundi. Khangela oko akwenzayo konke ukuphumela kuzo zonke izigaba kumadoda. Kwafuneka ukuba awathabathe ayimpompo emfundo yezakwalizwi yawo iphume kuwo.
NoPaulos
wathi nje ukuba abone umbono akazange anyuke aye eYerusalem kuGamaliyeli umfundisi omkhulu oyena wayemkhulu kwaSirayeli owayefundiswe nguye akazange abuyele nakuye ukuya kungqubana naye. Uba akazange ahle nokuhla aye eYerusalem ishumi elinesine leminyaka emva koko. Kodwa wehla weyiputha kwinkonzo yomthandazo. Apho uThixo amenza ukuba abhale iincwadi ezininzi zeTestamente entsha. Yabona? UThixo ukhangela amadoda. Wafumana umntu awayefuna ukuba abhale laa Testamente ngoko wanyula nje uPaulos waze wayikhupha yonke imfundo yakhe ezakwalizwi kuye. NoPaulos watsho ukuthi kwafuneka ukuba alibale yonke into wayekhe wayazi ukuze afunde uKristu. UThixo namhlanje uzama ukukhupha kuphele ihlabathi kuthi uze asenze siziqongqothe singabi nanto sibe ngamadoda nabafazi abangoyikiyo abathanda uThixo abayokuhlala kunye noThixo baze bawele umgca owahlulayo iYordani ukuze yena abe nokusisebenzisela uzuko lwakhe. Nantsi iyure endifuna ukuba ucinge nzulu ngayo. Kwayekuba azange uwele kule ndawo uba uzange uwele kulo mgca ube usathi ke umama wayengowenkonzo ethile. Ilungile loo nto, loo nto ayithabathi ndawo yakho. Ubona uThixo ubiza amadoda nabafazi namhlanje ukuba aye kwizintlu eziphambili zedabi. Akababizi ukuba baye eGilgal, engababizeli ukuba baye eYeriko okanye eBhetheli. Bayakutshabalala koko ubabizela ukuba bawele iYordani ukuze abe nokukhuphela kwisikolo samandla angawakhe akwenze akubumbe. Khangela oko akwenza apha kanye ngoku ethoba umoya wonyana wakhe. Wenza imiqondiso nezimanga nemimangaliso elingazange ihlabathi liyibone kula mawaka amabini eminyaka adlulileyo. Ihlabathi lezenzululwazi likhe lathabatha umfanekiso wayo. Intsika yomlilo, ingelosi yenkosi, ijinga eWashington DC kwiholo yezemboniso yezenkolo. Ikukuphela kobume obungaphezu kwendalo bakhe baqondakalaliswa ngokwezenzululwazi ukuba ufotiwe. Ubonakalalisa imiqondiso yakhe ekwaminye nemimangaliso. Yintoni na? Kukuwela iYordani. Ube wedwa kunye noThixo ungqengqe kwiziko lelakhe lokusulungekiswa. Ungene kwivili elikhulu lombumbi oyintloko umvumele akuxonxe. Ngokuhlwa nje ngeli thuba sisemthandazweni, ngeli thuba siza kuloo ndawo uzibeke kanye ngaphesheya phezu kwevili lakhe uthi, Nkosi ndim lo, ndixonxe ndenze ngendlela efuze wena buqu. UThixo uyakuyenza loo nto.
While we bow our heads just a moment.
ngeli thuba sithoba intloko zethu okomzuzu nje ukuba sifumane ilizwi lomthandazo kanye phambi komthandazo ndingathanda ukubuza lo mbuzo kubantu abangaphakathi nabangaphandle bangaphi apha abanokuthi ngokunyanisekileyo bayathanda ukuhamba noyesu behlele eyordani ngokuhlwa nje baze apho bawelele apho kuloo ndawo unokuthi ubone umbono ubone oko uthixo eneneni akukho aninakuphakamisa izandla zenu uThixo akusikelele khangela nje ndiyaqikelela ukuba ngamakhulu amabini ezandla apha esakhiweni aphakamileyo uhle uye eyordani hayi uhlele kwiziko lemfundo uElisha wadlula kanye ecaleni kulo bahlala apha wathi andifuni ukwenza njalo loo nto yenziwe ngumntu hayi ngeke ilukuphelise unxano lwendoda enxanelwe uThixo akukho mavazi kola mfundo ingeso sidanga saart okanye okunjalo njalo akungeze kuluphelise unxano ude ube usele kulaa mthombo wobomi nina iziphakamisileyo izandla thandazani kunye nam ngoku Thixo othandekayo kule mzuzu umbalwa yenkonzo amadoda nabafazi amijikelele ezindongeni amakhwenkwe namantombazana ngaphandle ayame ngefestile ushushu kodwa nangoko kukho into ethile ngaphakathi kwabo kuba batsale umdla wabo kungenjalo ngebehambe bemka ngebe ngemanga ngolwa hlobo Because Thixo ngoba bayazi ukuba bangabantu nje abaphilayo sifundile ephepheni apho omnye osodolophu bethu abahloniphekileyo abadlulayo wayephulaphule usekela mongameli ethetha waze wathatyathwa wemka omnye kumdlalo webhola ngobunye busuku indoda ebalulekileyo yemka ngokukhawuleza kwaye imiphefumlo yabo ikwindawo ethile ngokuhlwa nje Thixo iya kuba yindlela yethu nathi leyo ngenye imini mhlawumbi kungeko ngohlobo olunye kodwa simelwe kukuhamba mabathi ke amadoda aziqonde aqonde ukuba ngowebandla nje asiyiloo nto ofuna yona ufuna ukuba bazaliswe ngomoya bazalwe bagawulwe batshiswe ngaphakathi umoya oyingcwele baphawulwe amadoda athi awela umgca amadoda abizwe nguThixo kwaye siyakholwa ukuba uyakuthumela ivuselelo athe uBilly Graham nabaninzi bayithandazela awunoku ufumana amadoda anokuphuma kwiziqu zawo ekude nesikolo sezakwalizwi ekude kwindlela ezikhethwe ngawo amadoda angoyikiyo amadoda esimo esinawe akholwayo kuwe akuthabathela izini lakho thixo bangabaninzi kungakwabo bemi bekho ngoku abayakuthi banikezele konke abanako kwinkosi uyesu baze bemke ngokupheleleyo kwihlabathi bahambe badlule kwigiligali indawo yovumo nokuqala kobuKristu bahambele phambili bedlule isikolo sabaprofeti esiya kuthi sibahlalise apho benemfundo yezakwalizwi bahambele phambili baye eyordani ukuya kumbono otyhilekileyo ekubeni beyiwelile bafumanise ukuba uThixo ophilileyo usaphile sifumanisa ukuba lo mprofeti wayekhangele ejikelele ngakuye yayekwa ezo ngelosi zomlilo neenqwelo ezantsi edothani ngenye imini aselapha ngokuhlwa nje nkosi biza amadoda akho biza abafazi abangabakho amakhwenkwe wakho amantombazana angawakho nkosi thetha uxolo ezintliziyweni zabo ubenze bawelele ngaphesheya kwezinto zehlabathi kuba sikucela egameni likayesu nangenxa yakhe amen ndifuna ukucula nje umzuzwana ngokuzole ngenene ekudumiseni thabatha indlela yakho nkosi thabatha indlela yakho bamba bonke ubuntu bam obumkayo ngenene ndibumbe undenze ngokwentando yakho njengokuba ndilindile ndinikezele ndizolile sisonke ngoku ngendlela yokudumisa
Now dedicate yourself to that song. Bow that song to God. Hold on.
ngokuzola ngoku ekudumiseni ngoku Musa kufunguza khangela nje kuThixo.
Really mean it. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me.
Ndiyakholwa ukuba kuya kulunge ngenene. Niyakuthanda ukudumisa umyalezo odlule ngoku. Masidumise nje okomzuzu intloko zethu zithotyiwe nelo culo kwakhona. Nyaniseka ngalo ngokusuka entliziyweni yakho.
I am the clay. Mold me and make me after thy will. While I am waiting, you Lord grant this.
Nkosi siphe oku.
Wanga
wonke ubani ukusukela kwabantwana abancinane uya kwawona amaxhego namaxhegokazi kubukho obungcwele.
May the Holy Spirit just now operate on their faith and take away all of the doubts.
Wanga umoya oyingcwele khona ngoku ungasebenza kukholo lwabo. Ususe onke amathandabuzo konke okusilela kuncinane yayibanga bangabunjwa ngokweyakho intando.
While they're on your great molding wheel, we lay our souls for dedication, remolding.
Sife oko othixo egameni likayesu unyana wakho. Amen. Ngiyayithanda nje lento aniyithandi nina
just quietly feeling the
whole ngokuzola nje ukuva umoya oyingcwele.
Oh, it's a rugged message, and then that sweet
oh emva komyalezo orhabaxa kuze kubekho obo bumnandi buka moya oyingcwele buza ngelizwi. Ndizakucula ivesi yalo okanye ndizame.
It's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood, the first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingled their blood like the prophets of old, so the true word of God
would honest be told. Then they stoned Stephen. He preached against sin. He made them so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. The souls under the altar are crying, how long for the Lord to punish all that's done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel and its crimson flood. All together now, it's dripping with blood. Yes, it's dripping with blood. This Holy Ghost gospel, it's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. What were they?
Babe Indoni, amadoda aqeqeshwe nguThixo abizwa. Angathi yena uThixo ukhe asebenzise igwala ukuze afakele izwi lakhe kulo, liyoyika. Naso isizathu sokuba babe abazinto ngalo. Amadoda angoyikiyo athe uThixo walusa ngomoya oyingcwele. UThixo uphila ngaphakathi. Uyawuthi ngokhawuleza nje atywine ngegazi lakhe, ingekuko ukwenza ubungqina bakhe ngegazi lakhe, akakhathali. UKristu amphilayo. Kum ukudla ubomi nguKristu nokufa inzuzo. Nantso indlela aziva ngayo malunga noko. Ngoku lixesha lomgca wokuthandazela. Kwaye ngumgca wokuthandazela wakwangethuba. Malunga nje namashumi amabini emva kwesibhozo. Kodwa sifuna ukuthandazela abantu. Yaye ndifuna wena ngoku lo konke ukushumayela. Besukwenza bekungeke kuthelekiswe nelizwi elinye elithethwe nguThixo ngokwakhe. Ngokuqalisa umgca wokuthandazela oya kuthi sithembise ukuthandazela wonke ubani, into leyo siya kuyenza uThixo ethandile. Thina busuku ngabunye siye sanikela ngamakhadi okuthandazela. Sithi le nto ukuba busuku ngabunye siya kubiza iqela elithile liphume phaya ukwenzela ukucalulwa kwengcinga. Kodwa abantu ngoko abanye bayakubemhle kwangoko usuku. Yakuba nenkonzo enkulu ukuze umoya ube ungehla, baze abantu bahambe ukuze ke ngobusuku obulandelayo sibe sisaya sikhuphe amanye. Kwaye ukuba ndiphazami ndingaba andijonganga kufani Wilson emiphaya emva. Ndikhumbula ndithabatha la mphazi malunga neshumi elinesine ngaphezu koko malunga namashumi amabini 1932 esifa ene-TB wabe ugqirha wesixeko emnqamini kwaye wayenokofa zathi ingubo zakhe yonke into yabe ilele apho imanzi ligazi. Umyeni wakhe nentombi yakhe beza kundithabatha ngenye intsasa saphuma saya phaya sabiza phezu kwakhe igama leNkosi uYesu. Malunga neentsuku ezintlanu emva koko ngexa lasebusika elibandayo ndambhaptiza egameni leNkosi uYesu emlanjeni. Waze weza ngendlela engasemva kwinqwelo endala yenkomo emanzi njengoba inokuba njalo. Usaphila ngokuhlwanje ngokuba nguKristu owenza loo nto. Litye lokuqala ndimbona kwiminyaka emininzi. Ndithe ndikhangakhangela phezu kwesihlwele ndambona uThixo usaphila, injalo loo nto. Kwaye wathi ngokuba ndisidla ubomi niyakudla ubomi nani. Ngoku ndingathanda ukuthi nje ndibe nokuyibeka kuni ukuba yintoni na. Ngokuba ukuba ndenzinjalo ngoko ndisenokufuma ndisithi ke andiqondi ukuba yintoni na laa nto. Ngoku ingxoxo yam yile yokuba uYesu Kristu uhlala isekwa nguye izolo namhlanje nangonaphakade. Ngoku uba usekwa nguye umele ukuba abe into enye kuyo yonke indlela yokuqhuba izinto, abe into enye emandleni, into enye ebungangamsheni, abe into enye kuyo yonke into awayeyiyo. Kwaye ngethuba wayesemhlabeni apha kwakho amaGrike athile ngaxesha lithile awezayo athi, bahlekazi singabona uYesu.
And I believe that that is a desire.
Yaye ndiyakholwa ukuba lo ngumnqweno wayo yonke indoda okanye umfazi wakhe weva ngoYesu ufuna ukumbona.
And if he isn't the same, then we cannot see him.
Kwaye ukuba akasenguyanga ngoko asinakumbona. Kodwa ukuba usenguye singambona kungenjalo wathetha into ephosakeleyo.
Yet a little while in the world won't see me no more, yet ye shall see me.
Kusaya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona ke nina niya kundibona kuba mna isimelabizo somntu ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheliseni kwesigaba sexesha ke ngoko uyesu wabeka ngedinga kuba uya kuba kwibandla lakhe esenza kwa ezo zinto ezinye wazenza ngoko side siphele isigaba sexesha ngoku wathi kuya kuba mzuzwana ihlabathi lingabi sandibona. Ke ngoko sasiya kumbona njani thina bekuya kunyanzeleka ukuba sibone umoya wakhe ukuba ungaphakathi kuye kwaye loo moya bekuya kufuneka wenze kwaloo nto wayenzayo ngoko kungenjalo ubungena kuba kwangumoya omnye. Ndingumdiliya nina ningamasebe kwaye ukuba sithwala ukuba isebe lisemdiliyeni isebe liya kuthwala olo hlobo lwesiqhamo luveliswa ngumdiliya lowo.
Well, the first vine.
Eh, umdiliya wokuqala wavela. Isebe lokuqala elaphumayo kulo mdiliya yaba lisebe lakwamoya. Imibono, amandla, impiliso, ubhaptizo lomoya oyingcwele, imiqondiso emikhulu nemimangaliso. Isebe elilandelayo kuya kunyanzeleka ukuba lube luhlobo olunye lwesebe. Konke ukuhla kuya esibhelweni kuya kunyanzeleka ukuba ibe into enye. Nantso into eyathethwa nguYesu. Ngoku masibone ukuba wayeyintoni na izolo. Ukuba sinokuyifumana into ebeyiyo izolo.
I'm taking a short cut.
Ngoku ndithela ngokunqunqa ngenxa yexesha ndizakunikezela ngemizuzu emihlanu ukwenzela imiyalelo.
And if we can see what he was yesterday.
Yaye ukuba sinokubona oko bekuko izolo. Ngoko singakubona oko akuko namhlanje eyakuba kuko ngona phakade.
Is that fair enough?
Ingaba sami ngokwanele ungena kuloo nto?
Ngoku
ngethuba elapha emhlabeni weza njengomesiya wabhaptizwa nguYohane umbhaptizi. Engeke enze umsebenzi ngoko waze wangena kulungiselo lwakhe lokuqala. Wayethunywe kobani yena umaJuda. Ngoku siyaqonda ukuba zintathu kuphela iintlanga zabantu ehlabathini zezi amaJuda iintlanga namasamariya ezingabantu bakaham uShem noYafethi amaJuda iintlanga namasamariya. Uyamkhumbula uPetros wakhwaza kuzo enezitiko zobukumkani ngomhla wePentekoste kumaJuda. Mkukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu. UPhilipu uyahle washumayela kumasamariya. Onke akholwa kufukazi abhaptizwa egameni likaYesu Kristu nto nje umoya oyingcwele wayengeke ehli phezu kwawo. UPetros wayephethe izitixo wehla wabeka izandla zakhe phezu kwawo aziamkela umoya oyingcwele. Kwaze ngoko Korneli intlanga wabona umbono wokuba wayeza kuthunyelwa abize indoda ebizwa ngokuba uPetros uSimon Petros eyayihlala kwindlu yendoda eyayingumsuki. Waze wathi uPetros akunyuka eze apho uthe uPetros esawathethela amazwi umoya oyingcwele bawela. Ngoko wathi uPetros ukhona onako okwathintela amanzi aba wamkele umoya oyingcwele njengoko sawufumanayo ekuqaleni nathi sebe ngalinye livela liyinto enye nje yabona.
When Jesus met,
ngoku xa uYesu wahlangana ngoko akazange eze kwintlanga bangapha bayaziyo loo nto wabalela abafundi bakhe ukuba baye nakuziphina iintlanga bangapha bayaziyo loo nto nize ningahambi ngendlela yeentlanga koko yiyani kanye kwizimvu ezilahlekileyo zakwaSirayeli ukuze njengoba nihamba nishumayele nisithi ubukumkani bamazulu busondele kwizimvu ezilahlekileyo zikaSirayeli. Ngoku ngubani wamlindela ukuba eze ngalo mhla
not the Gentiles
hayi intlanga sasingabahedeni ama-Anglo-Saxons.
We were Romans worshiping.
SasingamaRoma sinqula ilanga nezinto ezinjalo. Sasingalindelanga kwaMesiya. Kodwa amaJuda namaSamaria ayemlindele. Ngoku wazazisa njani kubantu ababelindele yena? Masibuyele emva ngokuYohane ongcwele isahluko sokuqala okomzuzwana njengoko. Kwaye uphulaphulisise. IJuda lokuqala elathi leziswa kuye xa uPhilipho okanye uAndreya waguqukayo waze wayafumana umntu akwabo uSimon Petros. Weza uSimon phambi koYesu waze uYesu wamxelela kwalalingubana igama lakhe noba wayengubani na uyise. Bangapha bayaziyo loo nto? Ucinga ukuba yenza ntoni loo nto kulaa ndoda eyakuthi kamva ibe nezitshixo zobukumkani esandleni kuyo? Nantso into awaziqondakalisa ngayo ukuba unguye uMesiya. Ngokukhawuleza ngoko uPhilipho waguquka wehla ufumana uNathaniyeli lo mgama ongama-30 emayile ujikela entabeni. Weza wenyuka oya endlwini yaye ndiyamva esithi,
oh
Nkosikazi Nathaniyeli, uphi uNathaniyeli? Uphume waya emyezweni weminquma. Wabaleka waphume waya apho ngokukhawuleza okukhulu, Nathaniyeli, uphi? Waze wamfumana ephantsi komthi uNathaniyeli ke wayethandaza. waze wamlinda ukuba agqibe ukuthandaza waze wathi akathi kunjani Nathaniel zinjani izityalo o wayenomyalezo nantso indlela ebayiyo indoda ehlangene noyesu ayinaxesha lazinto zabudenge wathi zawubone simfumeneyo uyesu wasenazarete unyana kayosefu ke ngoku ndiyambona unathaniyeli esosula iimpahla zakhe esuka emthandazweni wathi ngoku filipu ndikwazi ithuba elide uba uyindoda elungileyo yaye uyindoda enyanisekileyo ngoku ingaba kukho into elungileyo enokuphuma enazarete ke uyazi ukuba umesiya uya kuza angeza eyerusalem ngebandla loo nto bacingayo na namhlanje abantu uyabona angeza ngeyerusalem ukayapha kakhange ayibhengeze loo nto kule nkonzo ipheleleyo ngoba konamnye kwizifundo zakwalizwi ezivakalisileyo ngoko ndikwazi ithuba elide uba uyindoda enyanisekileyo ngawo yophuma ecaleni waya kuwela kwindawo enzulu hayi yiza ubone wathi ngaba kukho into elungileyo wamnika impendo eyona ingcono nayiphina indoda yayinokumnika wathi yiza uzibonele ngoku kuloo ndlela ijikelayo ndiyamva unathaniyeli esithi okanye ufilipu esithi kunathaniyeli uyazi ntoni uyamkhumbula laa mlobi mdala phaa ezantsi lo awayingakwazi nokusayina iphepha ngoku wamnika lona sasithenga kuye intlanzi ewe ndiyakholwa igama lakhe lalingusimoni ewe lilo elo
I brought him the other day up in front of that Messiah.
Namsa ngenye imini phapha mkwala Mesia. Wathi nje kubambone wathi igama lakho ngusimoni. Igama lika ihlongiyona. Nazinda ingena kumangalisa kodwa wakufika phambi kwakhe akana ungakuxelela ukuba ungubani na. Wathi ngoku khawume umzuzu. Hayi mna. Ngoku sokulandelayo basifika uYesu wayesemgcene ukuthandazela njengesiqhelo ethandazela abagulayo. Wathi akubana kwakunyuka angene phakathi kwesiqhelo.
Jesus looked up and he seen Philip coming.
Uyeso phamza enhloko wazombona uPhilip esiza enyusa indoda ngomsa ophakathi kwezitulo wazwajonga kuye wazawathi nanko umIsrayeli ngekho nkohliso kuye. Ngifundiswe engaqhelekanga leya.
That was Jesus yesterday. That's Jesus today.
Hey, uyeso izolo, uyeso lo namhlanje ukuba isekwa nguye.
Loo
ndoda ke yema.
I can see Nathaniel, Philip nudging.
Ngiyambona uNathaniel, uNathaniel omkhwenqa wathi benditheni kuwe. Benditheni kuwe. Wathi Rabi, oko kuthetha mfundisi okanye nokuba singayibiza ngoba yintoni naleyo namhlanje uyazi nenelona gama lililo lesehebhere lithetha umfundisi wathi Rabi, undazini na wena uyazi kanjani na wena nantoni nangam andizange ndakubona ebomini bam wazinjani na wena ukuba ndingumisrayeli wazinjani wena ukuba ndilungile ndinyanisekile ndinenyaniso awuzange wandibona ebomini bakho undazinjani wena mna
He said before Philip called you when you were under the tree.
Wathi Philip akubize xa ubuphansi komthi bendikubona. Umashwa mathathu emile ngapha kwendaba kusuku olungaphambi koko anjani wona mehlo.
Ngoku
wathini?
He said Rabbi.
Wathi Rabbi wena unyana kaThixo ungukumkani kaIsrayeli. Ukuba maJuda ayiqonda loo nto ngoku khawume ngoku yayilijuda elinyuliweyo elo bangapha bakholwa ukunyulo. Oh, baninzi abantu bengenavuka bayamkele loo nto yabona ibhayibhile itshilo kodwa laa ndoda yayinomoya kathixo ngaphakathi yaze yayivuma loo nto yathi Rabi wena ungunyana kathixo ngukumkani kaIsrayeli kodwa zazimi abo izifundiswa zezakwalizwi zaloo mhla abapriste nabafundisi abakhulu bemmamele kwaye uyazi babathini na bathi ungumvumisi unomoya kabhele zavule kuye uyesu abazange bayithele ngokuphandle bakhwaza hayi hayi
But Jesus turned and looked at him. He said, "You can call me that." Kodwa
uyeso wathi kwakhangela kubo. Wathi ningandibiza ngalonto niphumelele. Kodwa kuyavuza ixesha apho kuya kuthi xa umoya ingcwele ezile ukuze xa nithena thetha igama elinye ukuthathene nawo usenza kwale nto yini anikuxololwa loo nto kweli hlabathi kwana kwihlabathi elizayo. Ke ngoko yintoni le sijongene nayo? Yayingamajuda lawo awenyaniso ngenena nyanisekileyo amajuda akholwa kuye ukuba ngumesiya abafundisi nezifundo zakwalizwi into abe beyiyo imbewu yenyoka njengokuba singene kuyo wathi ningabo yihlomtyholi ukanti babelumkile bekrelekrele ingamadoda angcwele babengena kuphakamisa nomcinga engcwele babengena kuze bayaphule isabatho babengadli izinyama babengamadoda angcwele kodwa basilela kubona yabona babeqeqeshwa ngabantu uThixo aqesha amadoda wakwakhe ngokurhabaxa inzalo loo nto amadoda abizwe nguThixo baze ngenye imini yena wayenanto into awayecinga amayuda nanto indlela awayezazisa kumajuda ngayo bangapha abaziyo ukuba sisibhalo eso lungile ngoku ukuba wazazisa kumayuda ayinguyesu lowo izolo kunye namajuda ngoku uthe amasamariya emlindele ukuba afike Ewe emlindele kodwa hayi inhlanga engamaSamaria nje kuphela. Kodwa wathi abhlangana okokuqala namaSamaria, ufuneka badlule kwaSamaria. Baze wema wathuma difile bakhe uthe ukuya kufuna kudla malunga nensimbi yeshumele nesibini. Wahlala phansi ngaseqhuleni. Nako ukuma umfazi waqala ngoku siyamazi kulomhlaba ukuba ungumfazi odume kakubi nenekazi lesitrato uyasiyenyukazi. Nako ke esiza waqalisa ukuthoba umphanda wakhe ewuhlisela equleni ukuba akhe amanzi. Waze weva izwi lisithi, mfazi ndiphendisele. Waze wajika wakhangela nako kuhleli iJuda elikubudala buphakathi. Wayenamashumi amathathu anento kuphela, kodwa iBhayibhile ithi wayekhangeleka enamashumi amahlanu. Bathi indoda engaphezu kwamashumi amane eminyaka ubudala nje uthi wambona u-Abraham, wathi ngaphambi kobabekho u-Abraham ndikho mna. Yabona, unoba wayekhangeleka emdala kakhulu ngenxa yomsebenzi wakhe, umzimba wakhe wobuntu. Baze waphunguza wayesazi lowo wayelijuda. Wathi, mhlekazi, akukhoze sikweni ukuba wena ungumjuda ucele kumsamariya izinto ezinjalo, asinako nakuphina ukusebenziselana. Wathi, mfazi, ukuba busazi uba ngubani nalo uthetha naye, ngewucele kum into eselwayo. Ndaye bendiya kukunika ndikunike amanzi ungabi uze ukha apha. Wayesenza ntoni yena? Ehlangana nomoya wakhe, yabona.
Watch, he's going to declare himself to the Samaritan.
Kangela uza kuzazisa kuma Samaria ngoku.
Bathi
wathi umfazi kuba uthi ningula Yerusalem sithi kulendaba. Wathi kuza elixa yayilingoku apho ningasayi kuthi nakulendaba okanye Yerusalem ningqule uThixo. Koko kube ngomoya nangenyaniso uba ufuna abanjalo. Wayesenza ntoni yena ngoko? Ebambisa umoya wakhe. Waze emva komfuzwana kuyifumana kuba yayintona ingxaki yakhe. Bangaphi bayazi kuba yayintona ingxaki yakhe?
She had 5 husbands.
Wayenamadoda amahlanu kwaye wayehlala nezithandathu. Soko wathi, mfazi, hamba uyabiza umyeni wakho uze apha. Wathi, andinamyeni. Wathi, inyaniso leyo, ubunamahlanu nale uhlala nayo ngoku asiyo yakho. Wema wajonga kuye. Ngoku akazange athi, wena ngumpelesa bhule mhlekazi ungumvumisi. Wayesazi ngaphezulu ngoThixo kunesiqingatho sabashumayeli baseJeffersonville. Injalo loo nto elenyukazi. Wathi, mhlekazi, ndiyaqonda ukuba wena ungumprofeti. Khangela umprofeti wayekuba uyawuthi ulingqamaniselo gama olubuyisele umva uyawufumana umprofeti awayethetha ngayo uMoses owayeyakufika. Yabona, inkosi uThixo yena uyawundivelisela umprofeti onjengam. Wathi, ndiyaqonda ukuba ungumprofeti. Wayesazi uba wayengayazi ngenye indlela loo nto leyo, wayengenakuyazi. Wathi, ndiyaqonda ukuba ungumprofeti wena. Ngoku phulaphula apha thina maSamariya, hayi amaJuda, ngoku amaSamariya siyazi ukuba xa ethe wafika uMesiya uyawusixelela ezi zinto. Yabona abaluhlobo linalo mqondiso waba belilindele lona umqondiso kaMesiya. Xa ethe wafika uMesiya uyawusixelela ezi zinto, kodwa ngubani wena? Wathi, ndinguye lo uthetha nawe.
And she dropped her water bottle.
Bazawulahla umphanda wakhe wamanzi wabaleka wayawungena esixekweni. Wathi, ndizani bona indoda endixelele izinto endakha ndazenza, ingaba singuye uMesiya lo? Ukuba lo yayingumkhonzi kaMesiya ngoko, umele ukuba ibe ngumkhonzi kaMesiya namhlanje. Ukuba yena ngokukhumbula kokexesha elinye awakhe lo mqondiso wenziwa phambi kwentlanga wawalelwe uba iintlanga zazinamawaka amabini eminyaka yobunkonzo. Kodwa ngoku isiphelo sesigaba sentlanga sifikile. YayiRussia amakomanisa anesikhumbulisi esijolise kuni kanye ukusithwelisa ngananjalo.
Don't worry, it's coming.
Ningahlupheki, siyeza.
The Bible said so.
IBhayibhile itshilo.
Don't worry, it's coming. The Bible said so. It'll be here.
Siyakubalapha negama lenu libhalwe kuso.
Wayesiyakuba
ngomgubo ngomzuzwana wexesha isizwe siphela.
Be completely annihilated.
Iyakuba lutshabalaliso ngokupheleleyo.
Notice.
Qaphela. NguThixo lo wenza loo nto. Ndiyazi uba aziziphathi zokukhululeka aliqela labahedeni. Kodwa akazange uThixo avelise iintlanga zabahedeni ukufaka emgaqweni Israyeli kwimihla edlulayo. IBhayibhile ibanga ukuba iRussia ubukomunisti budlela ngaphakathi kanye esandleni sikaThixo ukuze libasuse ngokugqibeleyo abantu phezu komhlaba. Kodwa ngaphambi koba oko kube kunokwenzeka, uxwelo liyeza luthabathe ibandla liligothuse ngaphambi koba oko kwenzeke. Kwaye ukuba oko lusondele kangako, lusondele kangakanani na uxwelo, lusondele ngaphezu koko. Ngoko uyabona ukuba sikuthe nandishumayela ngale ndlela ndenza ngayo nje ekube ndizama kalukhuni kangangoko noba nako ngelithuba uThixo enza yonke into anokuyenza ukungenisa ngokunyanzela loo nto kwabanyuliweyo ukutsalela imbewu yomfazi iphume ukuze imbewu yenyoka ibe nokufumana ukugwetywa. Injalo ngokuthanekileyo loo nto nanto into wathembisa ukuyenza ngoku ukuba uyesu wazazisa phambi kwamajuda naphambi kwamasamariya ngemikhonzo leyo aze asiyeke sidlule ngaphandle kokubonakalanisa loo mikhonzo minye kuthi akanabulungisa ukuba usiyeke sedlula nje ngokuthi singamawisile singamabhaptist singamakatolika singamarhabe hayi mhlekazi kusenze sedlula ngemfundo yeza kwalizwe ebandayo umelwe kuthi ezo ngemiqondiso nemimangaliso kanye njengoba wenzayo ngokokuqala ukuba ise kwanguye izulu namhlanje nangona phakade
ifikile
kuloo mini
silapha
ngoku
ngebhayibhile
ngobungqina ngomoya ngenzulu lwazi yonke into iqondakalalisa ukuba ilapha onqwela ukuba ndibe bendinamandla ukutyhala loo nto ingene ebantwini ukuze bayibone
nina
abantu balapha ejeffersonville ningabantu bakuthi ndikhuliselwe phakathi kwenu kwaye ndiyanithanda
musanukucinga
ukuba ndingulowo uyibaxayo nicinga uba ezi zinto zichazwa ngaphambili ziyintoni khangela nemva kwisikhukula sika-37 ninabantu xa nahlekayo kanye apha enkonzweni ndazithatha ukuyaba kwamashumi abini anesithathu enyawo phezu kwesitrato ispring kwinyanga ezintandathu ngaphambi kokuba kwenzeke ndixele ixesha libe linye apho nantona yakhe yathethwa iyeka itsho inkosi yabe ingeyiyo ngokuchanekileyo inyaniso
ndixele
into ibenye wakhe wayithetha ayizange inyaniso kwaye ihleli iyinyaniso kwaye iyakuhlala iyinyaniso ngoku asinakuzisa ndiyakekela uba kukho ikhulu okanye ngaphezulu labantu abalapha abaza kuthandazelwa asinako ukubazisa ngexesha elinye siyakubiza abo sinako ukubabiza ngexesha sisithi gqolo sibezisa bade babe balapha bonke ngoku ndiza kuqalisa ukungena ndiyakholwa ebengekho apha ubilly paul ingaba ulapho emva mxeleni aphume eze ndifuna ukubona ukuba yintoni na ukuba angaphuma uwakhuphile amakhadi okuthandazelwa utyhu ikhadi lomthandazo lingutyu khangela kwikhadi lakho lomthandazo linotyu ukuqala kwisinye ukuya kwikhulu kulungile asinakubanyusa beze apha bonke ngexesha elinye kodwa sinako ukuzisa abancinane njengexesha side sibe nyuse bonke babe lapha sifuna ukuba beze ngabanye ngabanye bade babe bathandazelwe bonke ngoku khangela ndifuna wonke umntu ongaphakathi nongaphandle ukuba acinge ngale nto nokuvalwa kwale nkonzo eli bandla ndilinikela kumlungiseleli umzalwana uneville ndiyinikela kuye yena ndimnikela kuthixo umzalwana uneville lo yanimema nonke apho emva umzalwana uneville ulijoni elikhaliphileyo usisaka senene sikakristu umshumayelo wayekade engumwisile ndiyakholwa isifundiswa esivela easbury waye uqeqeshiwe kuzo zonke ezakwalizwi kwiziko lemfundo yezakwalizwi enamava aloo nto bayifundisayo kodwa ngenye imini wafikelela kwindawo apho wayesazi ukuba umelwe ukuba abe nento ethile yahlukileyo waze wawela umgca ungumlungiselele apha indoda ezaliswe ngumoya umshumayelo wenene isifundiswa sezakwalizwi ndiyanicela abantu besixeko noluntu lwalapha ukuba ninabandla nibe nifuna ukuva ivangeli yenene izani kuva umzalwana uneville umele into endiyimeleyo ngokuqinisekileyo ijon lenene elikhaliphileyo sisonke apha siyamthanda umzalwana uneville ube kunye nathi apha ixesha elide kwaye siyamthanda ngoku ukuba uyesu ngomoya uya kujika apha ngokuba nje enze kwa ezinto wazenzayo ngethuba wayelapha phezu komhlaba kumayuda namasamariya eyakwenza into enye kunizidanga bangaphi kuna baya kuthi ndiyakholwa kuye ngentliziyo yam yonke ndikwamkele oku kanye apha andikhathali noba ngowephina inkonzo loo nto ayina uthi ngaba ufuna ukuba ndiyeke ukungena kwinkonzo amawisile hayi mhlekazi amabhaptiza hayi mhlekazi ungaya naphina apho ufuna ukuya khona kuba uthixo unabantwana kuzo ngazinye ezo nkonzo ngokuqinisekileyo unabo kwaye mhlawumbi ungomnye wabo kwaye ndikuthanda kanye njengongathi ulilungu lomnquba kabrenham akwezi nomncinane umahluko kum uyakukwazi oko ngolungiselelo lwam kuyo yonke indawo ndiyakholwa ukuba uthixo uyabathanda abantwana bakhe kungenamsebenzi nokuba loluphina uhlobo lophawu abalubambileyo koko ukuko ngaphakathi entliziyweni yakho kodwa sikumemela nje ebudlelaneni wamkelekile ukuba uze ngoku nabani na uyazi kwaye nina abantu basejeffersonville niyazi emva kwazo zonke izinto ezininzi ezithe zathethwa zenziwa zaxhelwa kwangaphambili zonke ngazinye kuzo zenze ngokugqibeleleyo kanye njengokuba bangaphi abangabalapha ejeffersonville abaziyo ukuba inyaniso leyo phakamisani izandla zenu abaziyo jikelele apha ngoku ngoku kuni bantu bangaba ngaphandle kwedolophu niyabona ukuba ndithetha ukuthini na bangaphi abangaba ngaphandle kwedolophu abakhe basezinkonzweni zambazi bakubona oko kusenzeka ngokuchanekileyo kanye ngendlela ekwathethwa ngayo phakamisani izandla zenu kubantu basejeffersonville yabona iBhayibhile ithe ngokufumana emlonyeni wamangcwele amabini okanye amathathu lonke izwi lingemiswa kwihlabathi jikelele kube njalo ngoku silindele ntoni sinayo yonke into okanye ezandleni zethu ngenkosi uyesu usinike zonke izilongesisa ngoku siza kuqalisa umdla wokuthandazela kwaye ukuba uyesu kristu uyakwenza into apha ngokuhlwa nje ngoku bangaphi kuni abaziyo ngalaa mfanekiso wenkosi uyesu okwakukhanye nonke niyazi ngawo ngeli phandle usewashington dc wathatyathwa yeyona ndoda iphambili wakhe wanayo uedgar hoover kwiminyaka embalwa edlulileyo ugeorge j lacy kwiphepha ncwadi elithatyathelwa iminwe sinayo insayino kanye ephepheni awathi eneneni wathi wayekhe wacinga ukuba le nto yayikukufundwa kwengqondo ndandifunda iingqondo zabantu wathi kodwa mnumzana ubranham ukuxaxa belisola lakhamera akunakuluthatha ufundo lwengqondo wathi ukukhanya kubethe iliso lekhamera waye sinabo bubhalwe ephepheni buhamba kunye nomfanekiso lowo kukhanye kubethe iliso lekhamera bangaphi abasaphilayo ababekho xa kwathi bavela kokuqala phambi koluntu ezantsi apha emlanjeni xa ndandibhaptiza bengamakhulu ezantsi phaya ngalamini esakhweni phakamisani isandla zithathu ziyine izandla isaphilayo ukusuka kwiminyaka eyadlulayo apha ezantsi phezu komlambo xa kwathi kwehla waza weza umyalezo wenkosi uyise into enye nje ingaba kwenzekanye oko wathi kuyakwenzeka phaya ukuthi ulungiselo endiya kulishumayela luyakuqalisa imvuselo elihlabathini jikelele kanye nje phambi kokuza kwesibini kukakristu khangela bakwenze ntoni na kwaphuma kuloo nto ororoberts nabo bonke abanye aba bona waye uye kwihlabathi jikelele kwisizwe sonke wonke umntu lonke ulwimi imilo lyemvuselelo iyavutha iinkonzo ezinkulu zempiliso yabona ngoku iba nilungile ngaphakathi ngaphandle nokuba kuphina yamkela ukristu ingaba uyakwenza njalo ngokuhlwa nje ngoku kusukela ngoku ndizinikela kwinkosi uyesu ukuze ndibe nako ukuyekelela isiqu sam kumoya ukwenzela nje ukubonakalisa kakhulu uyesu kristu hayi isiqu sam koko uyesu kristu ukuze aba bantu abantu bakuthi abahlobo bam abangaphakathi nabangaphandle kwesixebo babe nokwazi ukuba ivangele endiyishumayeleyo ingokugqibeleyo inyaniso kwaye ukristu ukuza kuyingqinela ulapha ukuba yinyaniso ngelizwi lakhe nomoya wakhe kuza kufuneka abe mnye njengexesha ngoko sizaza kuqalisa ngenani lokuqala utyu wokuqala banonaye ukuba ukwazi ukuphakama ngoko abadala baya kukufunqulaufuna ukukufumana nokuba uphi na utyu wokuqala mzalwana hickerson billy paul khawuveze okanye yima udok uza kukunceda apha utyu wokuqala ngaphambi sesandla sakho noba ngubani nalo unalo uqinisekile uba ngutyu lo okanye kulungile uxolo kulungile yiza kanye apha mbonise ukuba yenze njani na uphumela phaa kumgca uphakathi kwetyulo utyu wokuqala kulungile inani lesibini phakamisa isandla sakho nceda olungile inenekazi elihleli phaa emva apha kulungile nkosazana yiza gqitha kanye uphumele apha ukuba njeni ngemvumela nonke abafana bakukuncedisa amadikoni nokunjalo utyu wesithathu phakamisa isandla sakho inani lesithathu ngaphambi sesandla sakho nokuba ngubani nawo nenani elingutyu
wesithathuubone
ukuba ela nenekazi liyaya na ukuba linalo na ikhadi awunalo awunakuyenza loo nto hayi umele kukulibamba phulaphule imiyalelo zawufika kolo sana kanjani na yabona uza kanye xa kubizwa inani lakho lungeza olo sana lwakubizwa yabona kulungile inani lokuqala elesibini ngubani onenani lesithathu phakamisa isandla sakho inani lesithathu inani lesine ngoku iyathandeka loo nto yakho thathe noba ibingubana lowo elanenikazi lifune ukwenza loo nto yabona kodwa yabona ukuba inani labo libiziwe bayakuza nje bababiziwe siyabathabatha nakanjani na yabona sifuna nje ukwindawo yakho ukuze ufumane indawo yakho kananjalo yabona lungile inani lesithathu inani lesine inani lesihlanu utyu wenani lesihlanu phamsa sandla sakho emva kakhulu umfazi waselula inani lesithandathu lungile mfana inani lesithenge le ndoda ilapha kanye inani lesibhozo simele kukwenza oku uyabona unako ukwenza nisuka nixinane nonke ungathi wonke umntu ufuna ukuthandazela mandinibonise into yokuba nifuna ukubona ukuba kutheni ekufuneka senzeni wonke umntu olapho uyakuthanda kunyuka athandazele phakamisa izandla zenu wonke umntu noba ngubani na khangela phaya ubani oyakuza qala yabona kumele ukuba kubekho othile ubhili uyehla ize apha athabathela amakhadi awaqube wonke phambi kwenu anikena uphi na umntu ikhadi lomthandazo lowo olufunayo ufumana isihlanu isithandathu ngamanye amaxesha siqala kwenye indawo kwaye oka kwenza umahluko apho si ukuze abo baphaa phandle kwisihlele baphiliswe phambi kwabo baseqongeni ngamanye amaxesha bangabayaziyo loo nto ngokubini abasemzini na lungile ukuqinisekile oko kwanti yakwenza nalonto
number 6
inani lesithandat kulozayo inani lesithandat
number 8
inani lesibozo kubana nekhati lesibozo
already got it
number 9 inani lesithoba isibozo inani lesibozo sifuna kwa ufumane ngoku khamba umuntu othile ongaphandle kubabakho umuntu ngaphambi sesandla sakhe okanye into ethile umuntu othile ongaphandle ongakwazanga ukwengena inani lesibozo mzali Collins ngaba kukomuntu phaya umva ikhati lomthandazo inani lesibozo ozama ukwengena
All right, prayer card number 8.
Kulungile ikhadi lomthandazo lesibhozo.
All right, number 9.
Kulungile ithoba.
Prayer card 9, raise up your hand.
Ikhadi lomthandazo lethoba phakamisa isandla sakho. Khamba phumile abakwazi ukwengena ukubabangeni leni bafake emgceni. Ishumi phakamisa isandla sakho. Landile sesemva kakhulu bhayi mvayi zamhlekazi. Ngiyavuya ukubona ubizi ubumi bhayi mvama lungeshwa bana.
Number 10, number 11.
Ishumi inani leshumi elinani. Phakamisa isandla sakho nabana onekhadi lomthandazo lenani uchuwe shumelinani. Kulungile shumelinani, ishumele sibini, uchuwe shumele sibini.
All right, 12, 13.
Ha, kulungile, ishumele sibini, ishumele sithathu. Ishumele sithathu, phakamisa isandla sakho nceda ukuze nibe nokubona.
Prayer card 13.
Ikhadi lomthandazo lishumele sithathu, uchuwe shumele sithathu.
14.
Ishumele sine.
14.
Ishumele sine.
15.
Ishumele sihlanu.
How many cards you give out, Billy? 100?
Manga pamakhadi wakubuleyo, Billy. Likhulu. Ishumele sithathu, ishumele sine, ishumele sihlanu akafumaneki.
Prayer card 13, 14 and 15. Are you here?
Ikhadi lomthandazo lishumele sithathu, ishumele sine, ishumele sihlanu ngabanikho.
15, 16. Ishumele sihlanu, ishumele sithandathu, ishumele sihlanu, ishumele
sibhozo, ishumele thoba amashumi abini. Iba nguthi ukuqala kuze kuye kufikela kuthe. Kuze ke kuhle njalo ngomgandi yacinga kwabazama kubegqithisa kuqala yabona. Emva kokuba sifise lawo siza kungena kwamanye njengokuba sisiza.
Why say? That's it. You see, we give the cards.
Kuphe amakhadi ngale ntsasa. Baza abantu ababena kubuya mhlawumbe. Yabona?
All right. Let's start.
Kulungile masiqalise kulonda incinane kunjani? Sowuza kudibana umgca wakho apha ngoku.
All right. Now.
Kulungile ngoku ngubani oneshumele sihlanu ishumele sithandathu ishumele sihlanu ishumele sibhozo ishumele thoba namashumi abini kotyu amashumi abini ananye amashumi abini anesibini amashumi abini anesithathu amashumi abini anesine amashumi abini anesihlanu ngoku iba ulindile nje uba kugqitywe oku sinomgcawuzeleyo apha ngoku sizakuzake kanye kuko siye sihle kanye ngomgca sisibe sindlele kwaseleyo amakhadi oj apho besishiye khona size sibuye sihle side siyokufika ekupheleni kwawo onke
just be real reverend
ngoku iba nentlonipho ngenene okwemizuzwana embalwa Ngoku ndinqwenela kuba sibe sinendawo yokuhlala.
Ndinqwenela
kuba kube kukho indlela ebendinokuyenza ngayo loo nto kodwa sinayo. Kodwa ngoku ndifuna ukuba nihloniphe nje ngoku selithuba yimizuzu elishumi kubethe yethoba. Inkonzo iza kuphuma kwisiqingatha esilandelayo seyure ngoko kukuvalwa kwenkonzo oku.
Engoku
iba nentlonipho ngenene zolani ngenene musani ukushukuma nijikeleze.
And how many in here does not have a prayer?
Bangaphe apha bangena khadi lomthandazo baye befuna ukuthandazelwa. Phakamisa isandla sakho. Kulungile bakuyo yonke indawo.
Now, if you don't have Ngokuba
unalo ikhadi lomthandazo ngifuna ukukunika isibhalo esithile. Ngaxesha elithile inkosi yethu yayidlula isiya kuvusa encina intombazane eyayisifile eyayingekafi. Intombi kaZakheyo. Kwaza kwakho umfazi wakhe enhliziyweni yakhe ndiyakholwa kuye ukuba uyindoda engcwele ndiyakholwa kuye ukuba ungumesiya waze wema inethombo legazi minyaka emininzi kwaye wanyebelezela wedlula esifeleni wachukumisa ingubo yakhe wakwalifunda elo bali waze uyesu wema wathi ngubani naloo ndichukumisileyo nopetros omkhalimela wathi ke bonke bayakuchukumisa kutheni ke usithi nje ngubani naloo ndichukumisileyo wathi ndive ndiphelelwa ngamandla isidima amandla aphumile kum yabona uba oko kwenza ntoni naku umbono ndiphelelwe ngamandla amandla aphumile kum waze wabhekabheka ngaphaya kwisikele wathi wamfumana lo mfazi wayesoyika wayecinga ukuba wenze into ephosakeleyo kodwa yena wayemkhangela wazamcela malunga nethombo lakhe legazi wathi ukholo lwakho lukusindisile angabayazi yokuba inyaniso leyo
Does the Bible say that Jesus Christ right now
Bible ngaba iBhayibhile itsho ukuthi uYesu Kristu khona ngoku ngumingelelo omkhulu umingelelo wethu lokuthunyiswa izidlwele zethu bangaba yazi yolo nto kulungile ukuba ngumingelelo omkhulu ngoku onokuthunyiswa izidlwele zethu uyakuthi enze njani ukuba yise kwanguye izolo namhlanje nangona phakade kunyanzeleka ubenze ngalaa ndlela inye wenza ngayo ngoko ngaba kunjalo ulungile ngoku akanamzimba wenyama ngoku kuba ukwisandla sokunene sikathixo kodwa unayo imizimba yethu asebenza ngayo kwaye ngumoya wakhe osebenza ngathi njengokuba wathi kuya kuba njalo
I'll be with you in you. The works that I
do. Yabanani ndibe kuni nemisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani emininzi kunale niyakuyenza emininzi ngokuba ndisiya kubawo. Waya kuma endaweni yethu yabona kodwa ezathambisa ngomoya wakhe. Ngoku ninani lapho phandle esiweleni ze nikhangele njengapha kwaye ningakhangeli nje kum njengomzalwana uBranham. Maze nithi njengosi Yesu wena ngumbingelelo omkhulu kwaye ulapha kwesi sakhiwo kaye ndifuna ukukuchukumisa wena ngezilwele zam. Ndixela ukuba ndiyagula ukuze wena ungqinelane nam wenze nje uba umzana uBranham ajike kanje ngomoya wakho andixelele njengoba wena wamxelelayo laa mfazi ngoko kuya kuba
kulungile
ndimema ukholo lwakho egameni lenkosi ukuba lwenze loo nto ngoku ukuze ubone ukuba inyaniso na okanye hayi phela uthixo ngaloo nto uze ubone ukuba iya kuphuma kanye ngolo hlobo na ngoku yiba nentlonipho nje ngenene
Now you can bring your
Gogo ningazisa isikulana zenu okanye ibile endoda kulungile into yokuqala emgcini kwelicala lomntu ukho abantu abaninzi apha sizama ukugcina abantu bemele kude abantu basechefasinzile bavumele nje abantu bangaphandle kwedolophu abatshalela ukungena phakathi ngokuba olu hlobo lomgca ukuba abantu babesuka apha apha kufutshane chefasinzile bebeya kuthi kuba umzana uBranham uyabaza aba bantu qinisekileyo kunjalo kodwa kakade bazange baye eAfrika eIndia naseAsia naseEurope nasehlabathini jikelele kwezinye iindawo kodwa ndiyazi loo nto ndiyakholwa bonke abantu balapha kuloo mgca apha ngoku bakhangele kum njengokuba ngabangazaniyo nam ingaba ndingabangazaniyo nam phakamisa nje izandla zenu ukuba ndingabo bangaphi apho phandle esihlweleni abangabasemzini bengazani nam okanye wena waziyo ukuba andazi nokuba ngaba yintoni na engalunganga kuwena bani na nje kunomsebenzi nokuba ngubani na ngokuqinisekileyo awazi yabona kodwa yena uyazi ngoku andithi uyakwenza kodwa ukuba wenzile oko kumenza ukuba abekho apha ngoku ngoku le ndoda ilapha ndiyakholwa iphakamise isandla sayo ukuba yona nam asezani omnye nomnye singabangazaniyo andizange ndiyibone le ndoda ebomini bam ndikhe ayizange ndibone ebomini bayo kude kube ngoku nje singene kwesakhiwo saze sabonana ngoku ityeli
lokuqala
ngoku nanku umfanekiso ogqibeleleyo kaphilipu uqhubeka efumana unathaniyeli unathaniyeli esiza kuyesu ngoku hayi kukuthi yona inathaniyeli okanye mna ndinguyesu ngoku musa ucinga loo nto kodwa kuyiminyaka emva koko ngedinga elalenziwe ngoko nanga amadoda amabini angazange ahlangana ebomini kanye njengokuba loo madoda amabini enjalo ngoko ukuze ukuba uyesu isekwanguye angakuyekelela umoya kukholo kwaye ndingayekelela umoya wam kukholo ukristu ngesipho esingcwele sikamoya oyingcwele ndize ndenze kwa loo mimangaliso mini ngaba kunjalo kwaye oko kokwamandla angaphezu kwendawo uthi ze ibe ngumangaliso lungile bendiyakwazi njani ukuba bekunjalo ukuba bendingazange ndayibona nazi izandla zam azange zahlangana ngaphambili thina kuba sime apha kwetyelo lokuqala uthixo uyayazi mna andiyazi ngoku nikhumbule hlalani nithandazela ngoku ngamanye amaxesha kula maxesha umoya uyakuthambisa ukuze ngenxa yokuba ungako ubuninzi ngoku kude kuke ndifuna nje ukuba nihlale ndizole nihloniphe khangela ibasemthandazweni
You sir not knowing
Ngoku ndifuna nje wena mhlekazi ndingakwazi kodwa ulapha ngesizathu esithile endingasaziyo kodwa nokuba sintoni na yaye inkosi Yesu yangixelela kuba ufuna into na kuye ngaphandle kokuba undixelele loo nto iyakumenza kanye oko wathi wayekuko isekwa nguye izolo namhlanje nangona phakathi uyakholwa iloo nto kulungile uyakholwa iloo nto
The audience believes that
ke ngoku isihlwele siyakholwa naso iloo nto Waye inkosi yathi iyakuyenza loo nto eBhayibhileni yayo ngoku naku apho ndifumaniseka khona kuphakathi kokuba ndithetha inyaniso ngebhayibhile kathixo kungenjalo ndingumananisi enye okanye enye yabona injalo loo nto yabona apho zibeka khona ndakhe ndayenza loo nto kumaxesha amaninzi ngaphambi kwamawaka amaninzi abantu abagxeki nako konke kodwa ndiyazi ukuba uyathembisa aze asigcine isithembiso sakhe ndiyabona iqala kanye apha ngoku ndibona abantu bekungqongile emaqongeni nangaphandle akukhange kubekho umntu osondelayo uyabona kukho abantu abagulayo apha nje ukuba iqale uyawuva kumoya ingcwele hlonipha ngenene ngoku uhloniphe njengoku njengokuba sithethe.
Yes sir. The Lord Jesus.
Mhlekazi, inkosi uYesu iyasithanda sobabini kuba singamadoda amabini eyawafelayo.
In our first time meeting, if you're in need,
wayeli tyelo lokuqala sihlangana ukuba unento oyisweleyo uThixo unako ukubonelela lo ntselo kuba wathembisa ukuba uya kukwenza oko. Kodwa ngoku le ndoda inyanisekile entliziyweni yayo yeva ukuba kukho into ethile eqhubekayo ayikwazi nje ukucinga okuchanekileyo ukuba yinto naleyo. Kodwa laa ngelo siniyibona emfanekisweni iyayisondela ngokusondela kule ndoda kwaye iyanyamalala kum.
And the man is suffering with the heart trouble.
Kwaye le ndoda ikhathazwa yingxaki yentliziyo kwaye inesifo seswekile.
That's right.
Kunjalo lo ngutho umoya.
That's right, raise up your hand.
Kuba kunjalo phakamisa isandla sakho.
Now if I never see.
Ngokuba ndizange ndakubona bendiyakwazi njani nantoni na ngawe.
Ngandlela
ithile ngalaa ndlela wazi ngayo ngoku yaye ngaba kunjalo. Ngaba sihlele siyakholwa loo nto. Ngoku kutheni singathabathi ixesha nje kube kancinane nje kuze nje nibone ukuba ibingeyo nto ithile eqikelelweyo nje.
Let's take something else.
Masithabathe enye into sibone ukuba umoya ongcwele angatyhila into enye na kuthi.
Let's just talk to the man stand there just a minute.
Masithethe nje nale ndoda imi apha okomzuzu nje. Mhlawumbi kukho into enye ebomini bayo. Mhlawumbi into enye engalunganga kuyo. Andazi.
I really don't know what
to say. Yena andikwazi oko ndikuthethileyo. Kufuneka ndikubone kwisicileli apha. Kuba yabona kungumbono. Ubona loo ndawo wayekuyo.
Yes. I see it now.
Ewe ndiyayibona into ethile malunga negazi layo iswekile. Ewe sisifo seswekile. Unesifo seswekile yaye sinyuke sayakwenza inkathazo yentliziyo ethe yona yenza intliziyo ephakuphaku. Ibe naloo nto ixesha elide.
And he's not from this city. But he's from Indiana.
Kodwa ayiveli kwesi sixeko kodwa iyase Indiana ivela kwindawo efutshane nendawo ebizwa ngokuba yiBorden. Wena ndibona iBorden uvela eBorden. Lo nguyitsho inkosi. Yo leyo. Kwaye kukho into engalunganga kubomi bakho.
Here's another thing. I see a woman appearing here.
Nantsi enye into ndibona umfazi evela apha embonweni ngokuba yinkosikazi yakho kwaye iswele ukuphiliswa. Ikhathazwa luhlobo oluthile lokukhohlela sisifuba eso inaso. Kwaye kukho into ethile engalunganga ebomini bakho obuzama ukuyenza. Ngokholo ungwenkonzo kamoya kuba wena ndikubona ukwinkonzo kamoya apho bakhwaza khona beqhwaba izandla zabo. Yaye uzama ukulala phantsi uyatshaya nantso into ozama ukuyiyeka ukutshaya imidisi. Injalo ngokuchanekileyo loo nto loo nguyitsho inkosi. Inyaniso leyo asiyo ngokuchanekileyo yiyo uyabona. Uyakholwa ukuba ulapha ngoku ekho ngaba ukulungele ukwamkela impiliso yakho. Masithobe iintloko zethu.
Lord God. Who raised up Jesus Christ? Kosi
Thixo wena ovusa uYesu Kristu okhoyo ngoku.
This man, Lord, who is here for the blessing of God.
Nkosi lapha ukuze ifumane intsikelelo zikaThixo ziphumule phezu kwayo. Siyathandaza ukuba uyinike iminqweno yentliziyo yayo egameni likaYesu Kristu. Amen. Uyela ekhaya lakho ulifumane njengoko ukholo kanye. Uya kuba lolo hlobo.
God bless you.
UThixo akusikelele.
Do you believe?
Niyakholwa.
The Almighty God.
UThixo onamandla onke wabhala le Bible omoya wakhe ukhoyo uyazi uba ndizange ndiyibone le ndoda ebomini bam ekwazini kwam kwade kwanguwo kanye lo mzulu. Kodwa ndazi into enye umoya oyingcwele ulapha kanye. Andazi ukuba uyakwenza ntoni na kodwa ndiyazi ukuba ulapha. Ingaba leli nenekazi lungi.
Are we strangers to each other?
Ingaba sasazana omnye nomnye?
Ke
undibone ezinkonzweni kodwa andikwazi wena. Injalo lonto.
All right.
Kulungile. Ngoko ulapha ngenxa injongo ethile. Ngoku lo mfazi usenokwalapha kungenzeka ukuba ungumKristu usenongabi nguye. Usenokuba ngumgxeki. Ukuba unguye uzokhangela nje ukuya kwenzeka, yabona? Yaye andazi ukuba umele ntoni na. Umama wami uhlele apha esakhiweni, ndaweni ithile umfazi oselaluphela. Ucinga ukuba ndingazama ukukhathaza olo sizana lwento? Ucinga ukuba ndingeza uye njengomlahlekisi? Ngokuqinisekileyo andingekhe. Kungangcono ndisuke ndihambe ndimkeqo nge ndigoduke. Sendiwushumayele umyalezo kodwa sikoko kuphela ukuhamba nomyalezo. UKristu sekwanguye izolo namhlanje nangona phakade. Akukhathaliseki noba ihlabathi lithini namalunga naloo nto simele kukuyimela nakanjani na. UThixo wathi mayenziwe. ndingakwazi kwayeka kade uhleliye enkonzweni mhlawumbi apho kukho amakhulu ngamakhulu abantu bekungekho ndlela yakuba ndikwazi kodwa nanku umfanekiso ngokayohane ongcwele isahluko sesine umfazi nendoda behlangana kwetyeli lokuqala inkosi yethu nomfazi wasesamariya behlangana kwakhona ngoku bathetha wahlangana nomoya wakhe wazi uba yayintona undonakele kuye wamxelela waze wayiqonda ukuba yayingumesiya ingaba ungenza kwaloo nto ungayenza ingaba isihlwele siya kwenza kwaloo nto inye wonke umfazi olapho phandle wanga uthixo nganipha oko ewe umfazi ukhathazwa yimoya wobuphathuphathu kudala enayo ixesha elide kwiminyaka emininzi eyadlulayo ndimbona isengumfazi olula kodwa siyiloo nto undoqo afuna ukuba ndithandazele wona sisifo samalungu esimshwabanisileyo nantso into afuna ukuba ndithandazele yona ngoku niyakholwa masithethe naye ngokuthe chatha kancinane wanga umoya oyingcwele ngakupha oku
The woman is actually of a foreign ascent.
Lo mfazi ungowentetho yasemzini.
Her name's Hansen. That's true.
Igama lakhe nguHansen, inyaniso leyo. UngowaseNorway okanye Sweden. Kwezonto zombini.
You're not from this city.
Awuphumi kwesixeko vela kwindawo ebizwa ngokuba yiKenton. Kwaye apho kwilizwe elikhulu apho kukho ingqolwa eninzi yiMinnesota. Nako apho uvela khona yinyaniso leyo ngoku ubuyela ekhaya uphilisile uyesu kristu uyakuphilisa ela abantu bazinto ezinini ezilungileyo inkosi ekwenzele zona ndiyacinga abasazana omnye nomnye andikwazi hayi inkosazana kodwa inkosi iyakwazi uze apha ngenjongo ethile andazi kodwa ukuba uyesu inkosi iyakundixela ukuba uzele ntoni na uyakwazi uba yinyaniso leyo ukuba ndise apha ndathi uyagula mfazi ngokuqinisekileyo umemse nokuthandazela oko kubonisa ukuxilongwa kwakho kubonisa ukuba unento engundonakele esibindini uthe kukushwabana nokuqina kwesibindi injalo loo nto thetha nam nje okomzuzu nje uyakholwa ukuba inkosi uyesu wathetha nala mfazi equleni usekwanga nguyesu namhlanje uyakholwa unawo ubonakala unomoya olungileyo awungowalapha uvela ngasempuma eohio injalo loo nto edayton eohio ukuza apha kwakho injalo loo nto ndibona uthandazela omnye umntu yinkwenkwe leyo inengxaki yentliziyo inezilonda emathunjini kananjalo uhlobo luphathuphathu lwenkwenkwe injalo loo nto yaye uthandazela umphefumlo wayo ngokuba ayisindiswanga loo nguitsho inkosi yinyaniso leyo asiyo uphilisiwe phindela emva yixele ukuba yomelele uyesu kristu ndingakwazi inkosazana ndingakwazi uthixo uyakwazi yena ukuba uthixo yakundixelela ukuba yintona ingxaki yakho uyakholwa ukuba ndisicaka sakhe esinyela ngokubonakalalisa nje yena yabona into endifuna ukuyenza ufumana aba bantu abenyuka emgceni wokuthandazela ukuba babone ukuba ulapha kukho into eyenzekileyo enkonzweni kukho abafazi ababini abemi phaa bobabini baneendondo zamehlo
Somebody touched him with the feeling of their infirmities.
Kukho umchukumisileyo ngokuvela nezilwele zabo.
I could just see the woman what your ear trouble. It's gone now.
Andimbona nje lo mfazi intoni? Ukukhathazwa indlebe kwakho kumkile ngoku.
Look at the lady. Ngiyala
kona nenekazi indlebe elifana ngayo nezi.
They were standing there and I could see them.
Bebemi phaya ndibabona. Kodwa omnye ebesenje nje waye omnye lo kungekho nto anayo isizathu sokuba kube njalo lo mfazi umele umntu ongomnye injalo loo nto kwaye lo mfazi ungumelwane wakho
And I see you praying for her. You believe God? You believe me to be His servant? You believe God
and
me? If you believe that, raise up your hand. You believe that rupture will leave him? If you believe it, it'll go. How do you do? Guess we're strangers. You're a mighty young woman. But you're not here for yourself. I see a hospital coming up. A bed. She's suffering with gallbladder tumors. Take that handkerchief in which you're weeping over. Call on the name of the Lord and don't doubt. If you won't doubt, God will bring her out of there and make her well. Are you convinced that Christ lives?
Yeah.
Oh, it's the woman standing
right back behind
there in that seat. And she's been praying to the Lord. It's all over now. Just stand up to your feet to give God praise for it, lady. See, what did she touch? She never touched me. But she touched that high priest. If thou canst believe, all things are possible to them that believe. It hits the audience, somebody. I don't know the woman. I've never seen her. She never touched me. She touched
me.
If thou canst believe. It struck another woman. You had our trouble, it's gone from you. Your faith
is
this is wonderful.
Hallelujah. Ewe uye wajika wakangela kuye unenkathazo yesini bethandaza kuthixo uba ayisuse kuye kwaye ubuthandaza ngoko nkosi makandibize injalo loo nto ukuba injalo loo nto phakamisa isandla sakho ndiwazi njani umthandazo wakho imkile kuwe ukholo lwakho lukuphilisile goduka uphile niyakholwa ukuba unokukholwa zonke izinto zinokwenzeka kodwa umele kuthi ukholwe
still moves in that district that's sitting in there
kusahamba kulanginge yaba bahleli phaya kanye kanye apho esini kusuka ekugqibeleni liqondo eliphezulu legazi ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke dade liphelile uyakholwa kuthixo umthawathe elizwini lakhe kulungile phakamisa isandla sakho nantso into okuthandazela yona nkosi makalandelise ngam ukubiza ngeli qondo oluphezulu lobushushu begazi andazani nawe ukuba kunjalo sikuyisa isandla sakho kulungile limkile kuwe goduka uphile niyabona ukuba intoni na lukholo kwaye kuba unokukholwa nje niyakholwa yabona abantu baphaya bangena makhathi omthandazo okanye nantoni na senikulungele ukukholwa ingaba yiloo ndlela inkosi uyesu yenza ngayo ngethuba elapha emhlabeni apha yile yiyo le indoda ezayo kulungile anazi wayenza ntoni na loo nto kuninonke kumnquba kabranham ngokujonga nje apha phezu kwesandla yabona niyazi uba ndibilolo hlolo yintoni na ngumoya wenkosi yintambiso abantu abaninzi abaqondi ukuba ithetha ntoni na intambiso bacinga ukuba ithetha ukukwaza luvuyo olo amandla aza ngokundilekileyo yabona nalo uvuyo lwenkosi la ngamandla enkosi umphilise umenze aphile khangela into awayenzayo kwintombazana encinane eyayihleli ngobunye ebusuku apha isisiphala kwindoda yemfama nakwabanye kuyo yonke indawo naphi na kunjani mhlekazi
I suppose we're strangers to each other.
Ndiyaqonda ukuba sazani omnye nomnye.
I don't know you, you don't know me.
Andikwazi ube nayo ngandazi ukuba kunjalo phakamisa isandla sakho. Kulungile kukuhlangana kokuqala oku.
Reverend now.
Ngentlonipho ngoku. Uyindoda kwaye yena nam uselula kakhulu kunam. Siziphakamisele izandla zethu omnye ebhekise kwesiwa omnye phambi kothixo ukuba oku kokokuqala sihlangane.
Jesus knows the man.
UYesu uyayazi le ndoda.
And there must be something wrong.
Waye kumele ukuba kupointe thile ngalunganga imipaya andazi. Kodwa ukuba ndithethe inyaniso athe uthixo wayingqinela ngamangqina amaninzi okuba ndithethe inyaniso ukuba ngemivumbo yakhe naphiliswa. Yinto ekwixesha eladlulayo umele ukuba ufumane olo kholo lungqwabalala ukuze uqabele kwezi zinto. Khangela loo mhlaza unyamalala apha ngokuhlwa nje.
You just watch the test.
Ngokukhangela ubungqina buza kuphuma kuloo nto ezo zimnyama zokufa. Ugqirha wakho othandekayo angazama konke anako ukusindisa ubomi bakho. Kodwa xa uthixo ethetha nantoni na njalo. Waye ibingendim. Andinanto yakwenza naloo nto. Ngoku bamalunga namakhulu amabini apha abazokuthandazelwa. Ndifuna ukuphumla nje umzuzu ngoku. Ukuze siqalise nje sithandazele abantu sibe nyuse singabezi singamca koko sime apha sibathandazele ndifuna kuthandazela wonke umntu ofuna kuthandazelwa kodwa phaa esihlweleni nakwabo basekondleni ndifuna ukuba niqaphele uba uyesu kristu ulapha ingaba nonke niyayiqaphela loo nto wonke umntu uyayiqaphela loo nto ngoku ukuze kube nokuhlala ngokungapheliwe engqondweni yenu
This man and I here with our hands
Le ndoda kunye nam naku izandla zethu siziphakamisele phezulu kuthixo ikokokuqala sihlangane.
If he will speak the secret of his heart.
Uba uthe wathetha imfihlelo yentliziyo yayo. Kanye njengoba wenzayo kulaa mfazi equleni. Okanye kuPhilip. Okanye konke ukuhla naphi na kulungiselo lwakhe. Uba uya kuyenza loo nto ingaba iya kuqinisekisa kuni ukuba ngokupheleleyo nguye inkosi uYesu.
Will it to you, sir?
Ingaba iyakwenza loo nto kuwe mhlekazi andinandlela andinafifi lakuba yintoni na ingxaki yakho andazi nokuba ngumoni na okanye ngumkristu andinakukuxelela yena uyazi uthixo uyazi kodwa andinakukuxelela kodwa ukuba undixelele kodwa ungumkristu
Catches the anointing of this spirit that's on me,
Ngoba kuthe nje kuba umoya wakho uyithathe intambo zalo moya ophezukwami wayamkela. Ngoko ndiyazi kuba ngumKristu.
And you're under a deep shadow.
Kwaye uphansi kwethunzi elinzulu.
It's something wrong with the blood.
Into engundonakele ngegazi.
And you've been to doctors.
Uyileke kogqirha.
And they want to perform an operation.
Bona ke bafuna ukwenza uqhaqo.
And that operation is on here, and two doctors betetana,
each other, and then they want to take out a heart, and they want to take out a heart, which is called a spleen.
And you're not from this city, but you're from a great city, which is a great institution of some kind of religion.
And
your name is
Carl Rhodes. Ulungile mhlekazi ukuba uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ungabuyela ekhaya lakho uThixo ke uyabusindisa ubomi bakho uyakholwa lonto masithandaze
Lord Jesus I now cast away this evil
Nkosi Yesu ngokudlahla kude ububi busuke kumzalwane wethu la egameni lika Christu wangangaphilela uzuko lika Thixo amen uThixo akusikelele mzalwana hamba indlela yakho uvuya angapha akholwa ngokwenhliziyo yabo yonke
now
Ngoku ingaba phelele apha abaza kuthandazelwa kulungile ngenkathazo yakho yomqolo wakho ikushile ngelithuba buhleli phaya ngoko ngahamba indlela yakho uvuya kuba ufuna ukwenza njalo hamba nje ke uthi ndibulela inkosi elungileyo hamba uya kudlaliso sakho sangokuhle inkathazo yakho yesu sikushile yena emgceni ukuze ukwazi ukuhamba kananjalo kholwa njengenhliziyo yakho yonke inkathazo yakho yamalunga aqinileyo ayisayi kukuhlupha ukuba uyakholwa iloo nto hamba nje ubheke phambili uvuya udumisa uthixo ukuba ubunako umzalwana kulungile kulungile
How many believes God?
Bangapha bakholwa ukuthixo.
Now I'm just going to step
here. Ngokundla kubhekela apha nje okomzuzu nje.